The Great Shining Light, December 22, 1957, Branham Tabernacle, Jeffersonville, Indiana, USA. Kuala Kwakukuru, December 22, 1957, Branham Tabernacle, Jeffersonville, Indiana, USA.
Text this morning is found in the New Testament.
Punzulanga mawauno lukupezeka mchipangano chatsopano.
First, there will be a scripture reading out of Matthew, the second chapter, beginning with the first verse.
Poyamba pakhala kuwerenga kwa malemba kuchokera mu Matthew 1, muto wa 2.
And then also I wish to take as a text out of the fourth chapter and the 14th and 15th verses.
Ndiyenso ine ndikufuna kutenga monga phunziro kuchokera mu mutu wa 4 ndipo ndime ya 14 ndi ya 15.
I love to read the word because the word is God.
Ine ndimakonda kuwerenga mawu chifukwa mawu ndiwo Mulungu.
Now when Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king.
Tsopano pamene Yesu anabadwa mBethlehem wa Yudea masiku a Herod mfumu.
Behold, there came wise men from the east to Jerusalem, saying, Where is he that is born king of the Jews?
Taonani anadza anzeru akumawa ku Yerusalemu nanena alikuti yemwe wabadwa ali mfumu ya Yuda.
For we have seen his star in the east and are come to worship him.
Pakuti ife tinaona nyenyezi yake kumawa ndipo tabwera kudzamulambira iye.
Then in the fourth chapter and the 14th verse, speaking concerning the prophet,
Ndiye mumutu wa folo, ndipo ndime ya 14, kulangula zokhudza neneri.
That it might be fulfilled which was spoken by Isaiah the prophet, saying,
Kuti chikachitidwe chomwe chinanenedwa ndi Yesaya mneneri kuti,
The land of Zebulun and the land of Naphtali, by the way of the sea beyond Jordan, Galilee of the Gentiles.
Dziko la Zebulon ndi dziko la Nafitali njira ya kunyanja kutsidya la Yorodani Galilea wa mitundu.
The people which sat in darkness saw great light.
Anthu omwe anakhala mu mdima anaona kuwala kwakukulu.
And to them that sat in the regions of the shadows of death, light has sprung up.
Ndipo kwa iwo amene anakhala mzigawo za mthunzi wa imfa kuwala kunawatulukira.
I wish to take my text from the as this the great shining light.
Ine ndikufuna kutenga phunziro langa kuchokera monga ili kuwala kwakukulu.
It's a very unusual scripture and for this time.
Ndilolemba losazoeleka kwambiri ndipo pa nthawi iyi.
People usually has preached so much on no room in the inn that the Yule season and Joseph and Mary and the birth of the Lord Jesus.
Anthu mwachizolowezi alalikira kwambiri pa mulibe malo mnyumba ya alendo nyengo ya chisangalalo ndiponso Yosefe ndi Maria ndi kubadwa kwa Ambuye Yesu.
Yesterday I was thinking that I would try to approach it from a different way.
Dzulo ine ndimaganiza kuti ine ndiyesa kufikapo mwanjira yosiyana.
That many of you hear your radio and televisions.
Kuti ambira inu mumvere wireless yanu ndi matelevisioni.
And while thinking, this come into my mind about the Magi and the star.
ndipo ndili chiganizire izi chinabwera malingaliro wanga za magi ndi nyenyezi.
And what struck me was that what does a magi have to do with Christ?
Ndipo chomwe chinandikhudza ine chinali chakuti kodi amagi ali ndi chochita chanji naye Khristu.
Therefore, by reading many of the ancient scholars last night late till I went to sleep at the desk, trying to find something that would bring a little light on the subject for today.
Chotero powerenga zolemba zambiri zophunzira akale usiku wapitawu mochedwa mpaka ine ndinagona pa tebulo kuyesa kupesa china chake chimene chikanakhoza kubweresa kuwala kochepa pa phunziro lalero.
Then it's an unusual thing to speak of these things because after all, God is unusual.
Ndiye ndi chinthu chosazolowereka kulankhula za zinthu izi chifukwa kuwonjezerapo Mulungu ndi wosazolowereka.
God does things in an unusual way and sometimes at an unusual time.
Amen.
Because he's very unusual.
Mulungu amachita zinthu mwa njira yosazolowereka ndipo nthawi zina pa nthawi yosazolowereka chifukwa iye ndi wosazolowereka kwambiri.
And those who serve him are unusual.
Amen.
They are peculiar.
Amen.
People.
Ndipo iwo amene amamutumikira iye ndi osazolowereka iwo ndi anthu achilendo.
So as we, this time of the season, as we focus our thinking towards Christmas,
kotero monga ife ndawi ya nyengo pamene ife tikuyang'anisa kuganiza kwathu chaku Christmas,
it's too bad that we have to allot it to a myth called Santa Claus and instead of the real Christmas that it's supposed to be.
Ndi zoyipa kwambiri kuti ife tiike iyo kunthano yotchedwa Santa Claus malo mwa Christmas yeniyeni yomwe ikuyenera kukhalapo.
Many little children in the land today know nothing more than Christmas means a sleigh full of toys and some mystic reindeers pouncing on the house.
Ana ang'ono ochuluka mdziko lero sadziwa china kuposa kuti Christmas imatanthauza ngolo yodzaza ndi zidole ndi agwape ena amatsenga akugunda pa nyumba.
To only learn later of this myth to even hurt their faith when it comes to know the true Christmas story.
Udzadziwa pasogolo chabe za nthano iyi modzavulaza ngakhale chikhulupiriro chawo pamene zifika podziwa nkhani yeniyeni ya Christmas.
That it had nothing to do with reindeers or a man smoking a pipe with fur around his coat.
Kuti inalibe chochita chilichonse ndi agwape kapena munthu akusuta kaliwo ndi ubweya wozungulira chikhotho chake.
It was the birth of our blessed Lord Jesus.
Iko kunali kubadwa kwa Ambuye Yesu wathu wodala.
And it's most unusual to see how God worked in this manner because no other time would have ever worked in all the history of the world.
Ndipo ndi chosazolowereka kwambiri kuona momwe Mulungu anachitira motere chifukwa palibe nthawi ina zikanagwira ntchito mu mbiri ya kale yonse ya dziko.
It had to be just exactly at this time.
Zinayenera kukhala mofanana kwenikweni pa nthawi ino.
And now for a few moments let's just look right at the season.
Ndipo tsopano kwa mphindi zochepa tiyeni tingoyang'ana pa nyengoyi.
It was a time that when Herod the murderer was king.
Iyo inali nthawi yomwe Herode wakupha anali mfumu.
It had to be this heartless man had to be king at the time.
Anayenera kukhala munthu uyu wosaleza mtima. Anayenera kukhala mfumu pa nthawiyo.
For we are acquainted with the scriptures that said he slew all the children from 2-year-old down trying to find the Christ.
Pakuti ife tikudziwa malemba amene amati iye anapana onse oyambira zaka ziwiri zakubadwa mpaka mmusi kuyesa kuti apeze Khristu.
And it had to be just at that time.
Ndipo zinayenera kukhala pa nthawi imeneyo basi.
And then there had to be at the time that there had to raise a taxation to cause Mary and Joseph to go back to their hometown of Bethlehem where they were registered and their births was on the record of the courts and in the temple to be taxed.
Ndiyeno panayenera kukhala pa nthawi yomwe kukanakhala akukweza msonkho kuti zimuchitise Mariya ndi Yosefe kubwelera ku tawuni ya kwawo ya Bethlehem kumene iwo anali mukaundula ndipo kalembera anali muzolembedwa za makoti ndi mkachisi kuti akakhometsedwe msonkho.
And Christ was to be born in Bethlehem, and they were many miles away when this took place.
Ndipo Kristu anali woti akabadwire mu Bethlehem. Ndipo iwo anali mamailosi ochuluka kutali pamene izi zinkachitika.
And we've been noticed at the perils they had to go through in order to get there.
Ndipo ife taona zoopsa zomwe iwo anapyolamo ndicholinga chakuti akafike kumeneko.
Now they didn't have a great fine plush ambulance to take Mary up there.
Tsopano iwo analibe ambulance yopambana yomangidwa bwino kuti amutengelemo Mariya kumeneko.
And they didn't have it as the day that we could have had some kind of an excuse.
Ndipo iwo analibe iyo monga lero kuti ife mwina tingakhale ndi chowiringula cha mtundu wina.
It was the king's order.
Ilo linali lamulo la mfumu.
No excuses are made. It must be fulfilled. The king said so.
Palibe zowiringula zomwe zipangidwe. Izo zinayenera kukwaniritsidwa. Mfumu inatero.
No matter her conditions or what, they must return to their homeland.
Zibe kanthu mmene iye analiri kapena chiyani, iwo ayenera kubwelera ku dziko la kwawo.
No comfort for the little expecting mother.
Panalibe za ofu-ofu kwa mayi wang'ono oyembekezerayu.
And no way of travel, only by foot or on the back of a little donkey.
Ndipo panalibe kayendedwe kena womba mbanda basi kapena pansana wabulu wa ng'ono.
And we're told that Joseph taken Mary, this expected mother, at any time and setting her on the bank of a little donkey.
Ndipo ife tauzidwa kuti Yosefe anamutenga Mariya mayi uyu woyembekezera nthawi iliyonse ndi kumukhazika iye pansana pabulu wa ng'ono.
And if anyone ever rode a donkey knows what a rough ride that is.
Ndipo ngati wina aliyense anakwerapo bulu akudziwa mabambu yake ndi otani.
The little fella along a narrow trail that wind up over the mountains coming to Bethlehem from lower Judea. Very rough and rugged road.
Kamundu kakang'ono kakuyenda mukanjira kakang'ono kokhotakhota kopela mapiri kubwera ku Betelehemu kuchokera kumusi kwa Yudeya nsewu woyipa ndi wokumbika.
What if the little donkey would not have been sure-footed and would have fell with this little expecting mother?
Nanga bwanji ngati buluyu akadakhala kuti mapazi ake ndi osadalirika ndipo akanagwa ndi mayi wang'ono woyembekezerayu.
Or in the days when there was so much travel coming into their homelands, the whole country was working alive with pilgrims and travelers back to the homeland. A very good setup for robbers in those days.
Kapena masiku pamene kunali kuyenda kochuluka kubwera ku mayiko akwawo, dziko lonse limagwira ntchito kutanganidwa ndi ogonera ndi oyenda kubwera ku dziko la kwawo dongosolo labwino kwa chifwamba mmasiku amenewo.
When they seen the little caravans of small peoples, the riders or robbers could have rode right in and slew them and took their goods and went off.
Pamene iwo aona magulu ochepa awantu amagareta okwera akuba kana koza kukweramo ndikuwapha iwo ndikuwalanda katundu wawo nathawa.
What a thing it was to this young married couple that they had to face, and how it would have been.
Chinali chinthu chotani kwa anthu awiri awa ongokwatirana kumene chimene iwo akanakumana nacho ndipo momwe zikanadzakhalira.
Also, what if some of the wild beasts, which there was lions and many destroying wild animals that roamed in the deserts, that they had to cross?
Ndiponso, bwanji ngati zina zazinyama zolusa, zomwe uko kunali mikango, ndi zambiri zoononga, zinyama zolusa zimene zimayendayenda mu zipululu zomwe iwo amadutsamo.
What if a wild beast would have tucked towards the little party?
Bwanji ngati chirombo cholusa chikana mapita chakukagulu kakangonoko.
What could Joseph have done with a stick in his hand and a wife that could hardly move?
Yosefa akanachita chiyani ndi ndodo mdzanja lake ndi mkazi amene samakhoza kuyenda mkomwe.
They had that to face.
Yohana liwota kumane ndi zimenezo.
But it gives us consolation to know this, that we do not hold our destiny. Amen. God holds our destiny.
Koma izo zimatipatsa ife chitonthozo kudziwa ichi, kuti ife tilibe ulamuliro wakumene tikupita. Mulungu akudziwa kumene tikupita.
And he has ordained it to be so, and there's nothing will ever interrupt the program of God.
Ndipo iye anakonza izo kuti zikhale choncho, ndipo palibe chilichonse chimene chiti chidzasokoneze dongosolo la Mulungu.
We are bound to arrive.
Ife tili wokakamizidwa kukafikabe.
And there was to be no fear.
Ndipo apo sipanayenere kukhala mantha.
And yet maybe Mary and Joseph themselves, just common people, not educated.
Komabe mwina Maria ndi Yosefe iwo eni anthu ambachabe osaphunzira.
And they didn't have the way of knowing these things that were taking place right at that time was fulfilling the scriptures.
Ndipo iwo analibe njira yodziwira zinthu izi zimene zinkachitika pa nthawi imeneyo kunali kukwanilisa malemba.
And it's the same today.
Ndipo ndi chimodzimodzi lero.
That things are taking place right in this day that we live in, and many of us know nothing about it. How God is moving.
Zinthu zimene zikuchitika mtsiku lino limene ife tikukhalamo ndipo ambiri a ife sitikudziwa kanthu za izo momwe Mulungu akuyendera.
I was just asked by one of the recording ladies in the room here, when was I going to speak on that subject of the handwriting and the Sputnik in the air? Would it be next Sunday?
Ine ndinangofunsidwa ndi mmozi wa akazi ojambula muchipinda kuno kuti ndiliti pamene ndidzalankhule pa phunziro lija la cholembedwa ndi Sputnik mu mlengalenga, kodi lidzakhala la Mulungu likudzali?
I said, I don't know.
Ine ndinati, ine sindikudziwa.
But oh, to see in this dark enveloping of time, God's great hand moves steadily on. Nothing shall stop it.
Koma kuona mu nthawi ya mdima wokuta ponseponse dzanja lalikulu la Mulungu likuyenda modekha kunka patsogolo palibe chomwe chidzaliyimise ilo.
And we can see as it was today, as the little donkey and the two travelers finally arrive as they come by night over the deserts it was so hot.
Ndipo ife tikhoza kuona monga izo zinaliri lero pomwe bulu wa mngonoyo ndi oyenda awiriwo potsiriza anafika pamene iwo anali kubwera ndi usiku muzipululu kumatenda kwambiri.
And then let's say they are sitting just on the little mountain to the east of Bethlehem.
Ndiyeno tiyeni tinene kuti iwo akhala pa phiri laling'ono kummawa kwa Bethlehem.
Bethlehem sits in a valley and there's a little mountain.
Bethlehem ali muchigwa ndipo muli kaphiri kakang'ono.
And the road that comes into Bethlehem curves east of Bethlehem and goes down into the city.
Ndipo nsewu umene umalowa mu Bethlehem umakhota chakummawa kwa Bethlehem nulowa mu mzindawo.
Near the corner where you make the last curve to start down the hill, there's a great pile of jagged rocks laid there.
Pafupi ndikona pamene inu mumakhota kotsiriza kuti muyambe kutsika chitundacho pali mulu waukulu wa miyala yoonekera yomwe ili pamenepo.
And it's been thought by historians that perhaps Mary and Joseph stopped there for a little breath before they went down into the city that night.
Ndipo zaganizidwa ndi aza mbiri yakale kuti mwina Maria ndi Yosefa anayima pamenepo kuti akoke mpweya pang'ono iwo asanatsikire mu mzindawo usiku umenewo.
Let's see Joseph in his tender handling picks his little bride from the donkey and helps her to the ground, takes her over and sets her down on the rock.
Tiyeni timuone Yosefe mukagwiridwe kake kosamalisa kumunyamula mkwatibwi wake wang'ono kuchoka pa bulu ndi kumuthandizira iye kutsika kumutenga iye mpaka kukamukhazika iye pa mwala.
And said, "Dear, there is the little city just below us where perhaps our little newcomer will be born."
Nati wokondedwa ndi uwo mzinda wa ung'onowo mmusi mwathumu basi kumene mwina mlendo wathu wa mng'ono akabadwireko.
I can imagine seeing the stars just twinkle a little and brighten up as they sit looking over Bethlehem to their east of them.
Ine ndikhoza kulingalira poona nyenyezi zikungothwanima pang'ono ndikuwala ndipo iwo anakhala akuyang'ana Bethlehem chakwawo chakummawa kwa iwo.
And as they sit there wondering as they gazed at the stars way hundreds of miles east of there, there was another scene developing.
Ndipo iwo pamene alichikhalire pamenepo akudabwa pamene iwo ankayang'ana nyenyezi kutali mamayilosi mazana chakummawa kwa pamenepo kunali chooneka china chikuyamba kuchitika.
You know, God works in his universe.
Inu mukudziwa Mulungu amagwira ntchito muchilengedwe chake.
He makes things take place in one country where he's making it shape up to meet it in another.
Iye amapangisa zinthu kuchitika mdziko limodzi kumene iye akuchipanga icho kuoneka bwinobwino kuti chikakumane muchinzake.
There we see way in the east, as we're told by many historians, that these fellows, the Magi, as we know them to be,
uko ife tikuona kutali chakummawa monga tauzidwa ndi olemba mbiri yakale ambiri kuti anthu awa amagi monga ife timawadziwira iwo kuti anali.
Today they would be more or less called astronomers.
Lero iwo akhoza kukhala mochuluka kapena pang'ono kutchedwa akasidi.
not in the sense of fortune tellers.
Osari maganizo la ambwebwe.
But there is a mock of astronomy which is called fortune tellers.
Koma pali agasidi ona mizira omwe amatedwa ambwebwe.
And people rush to those things which are really a bogus conception of the real astronomer.
Ndipo anthu amathamangira ku zinthu zimenezo zomwe zili kwenikweni lingaliro lonama la mkasidi weniweni.
Hinton told us, the great historian, that they were Medo-Persians, these astronomers.
Hampton anatiuza ife wazambiri yakale wotchuka kuti anali iwo anali Amedo-Persia akasidi amenewa.
Let's chase their life for a little bit.
Tiyeni tifufuze moyo wawo pang'ono pokha.
And we find that the Medo-Persians got acquainted with the gospel of our Lord when down in Babylon.
Ndipo ife tikupeza kuti Amedo-Persia anaudziwa uthenga wa Ambuye wathu ali ku Babyloni.
Years before, in the time of King Nebuchadnezzar, they had such people as astronomers who watched the stars and the bodies of heaven.
Zakazambuyo mundawi ya mfumu Nebukadineza iwo anali nawo anthu monga akasidi amene amayangana nyenyezi ndi matupi amulengalenga.
And they could tell the signs and the moving of the stars of certain events was to take place.
Ndipo iwo amakhoza kudziwa mwazizindikiro ndi mayendedwe anyenyezi zazochitika zina zoti zichitika.
And the kings of the early days consulted these such men to know of events and of things that were going to take place.
Ndipo mafumu amasiku oyambirira amawafunsa anthu monga amenewa kuti aziwe zochitika ndi zinthu zomwe zinkati zidzachitike.
God always declares it by his celestial bodies before he makes it known to the earth.
Mulungu nthawi zonse amafotokoza izo mwa matupi ake am'mwamba iye asanazizindikirise izo kwa dziko lapansi.
God writes it in the heavens.
Mulungu amalemba izo miyamba.
And the stars, which we look at and we think of them as little five-cornered parties in the heavens.
Ndipo nyenyezi yomwe ife timayangana pa iyo ndipo ife timaganiza za izo monga kagulu ka zinthu zamakona asanu miyamba.
But what they are worlds far larger than this, reflecting the sunlight.
Koma chomwe izo ziri izo ndizo maiko akulu kwambiri kuposa iri akunyezimirisa kuwala kwa dzuwa.
And these people certainly got acquainted with the gospel in the years of Israel's captivity of 70 years in the land of the Chaldeans.
Ndipo anthu amenewa zedi anaudziwa uthenga mzaka za ukapolo wa Israeli wa zaka 70 mdziko la Akadia.
And surely Daniel being made the chief of the Magi.
Ndipo zedi Daniele pokhala anapangidwa kukhala mkulu wa amagi.
The prophet, by his great wisdom, to know the end of things and to know what God was going to do. And he was called the chief of the Magi.
Neneri, mwanzeru zake zopambana kudziwa matsiriziro a zinthu ndi kudziwa chimene Mulungu adadzachite ndipo iye anatchedwa mfumu ya amagi.
And the Magi had old manuscripts that they referred to their ancient fathers.
ndipo amagi anali ndi zolemba zakale zomwe iwo amafanizira kwa izo za makolo awo akale.
And Daniel brings in the writings of the Lord.
Ndipo Daniel anabweletsamo zolemba za Ambuye.
And so we understand that during this time they had counseled much together.
Ndipo motero ife tikumvetsa kuti pa nthawi iyi iwo anali atachitira upo pali modzi mokwanira.
And they had seen the wisdom and the power that the one true God produced that was far beyond any astronomer or magi.
Ndipo iwo anali ataona luntha ndi mphamvu yomwe Mulungu mmodzi woona amaonetsa yomwe inali yapamwamba kuposa mkasidwi aliyense kapena mmagi.
It was proved it at the night of King Nebuchadnezzar's or Belteshazzar's dance.
Izo zinatsimikiziridwa mu usiku wa mfumu Nebuchadnezzar kapena kuvina kwa Belteshazzar.
That none of the Chaldeans or the astronomers could read the handwriting on the wall.
Kuti palibe aliyense wa Akadiya kapena akasidi akanakhoza kuwerenga cholembedwa pa khoma.
But Daniel, through the spirit and the power of the living God, could do it.
Koma Danieli kupyolera mu mzimu ndi mphamvu ya Mulungu wa moyo akanakhoza kuchita izo.
And his writings were kept sacred and are till this day.
Ndipo zolemba zake zinasungidwa mopatulika ndipo zikanalipobe mpaka lero lino.
Now we call them in the east.
Tsono ife timawatcha iwo kumawa.
I have had the privilege of speaking with them in India.
Ine ndinali nawo mwayi wolangula nawo iwo mu India.
And they are called now the Mohammedans.
Ndipo iwo tsopano akutchedwa achi Muhammadi.
But they were really the Medes or Persians.
Koma iwo kwenikweni anali Amedi Opezia.
Indians are called the, I believe they call them the unclean.
Amwenye amatchedwa, ine ndikukhulupirira iwo amawatcha iwo odetsedwa.
And the Medes or Persians are really the Mohammedans.
Ndipo Amedi Opezia kwenikweni ndiwo achi Muhammadi.
And they are the ones that were originally with King Nebuchadnezzar.
Ndipo iwo ndiwo amene anali ndi mfumu Nebuchadnezzar pachiyambi.
And their great sages were scholars who studied the natural things to declare spiritual things that was to happen.
Ndipo alundhawo opambana anali ophunzira amene amaphunzira zinthu zachilengedwe kuti afotokoze zinthu za uzimu zomwe zinali zoti zichitike.
So in this long hundreds of years and the manuscripts of Daniel's teachings and so forth, they had kept them.
Kotero muzaka mazana zazitali izi ndipo zolemba zakuphunzisa kwa Danieli ndi zina zotero iwo anali atazisunga izo.
And what they would do in their early times of the evening, they would go up into the Esai Mountains.
Ndipo chimene iwo amachita mu nthawi zoyambirira zamadzulo iwo amakhoza kukwera mu Esai mapiri.
And along up here they had a castle.
Ndipo kumeneko pamwamba apa iwo anali ndi linga.
And in this castle was the castle of the Magi.
Ndipo mulinga ili munali linga la amagi.
And they would have had their fugitive feast.
Ndipo iwo amakhala ndi phwando lawo la fugitives.
And after the feast they would walk out on the canopies or upon the terrace. And there to some observation tower after the sun had set.
Ndipo likatha phwandolo iwo amatulukira pamadenga kapena pabwalo ndipo kumeneko kunsanja yoyang'anira pamene dzuwa limakhala litalowa.
And as Mohammedans usually do, bow to the sun and holler, Allah, Allah.
Ndipo monga aji Muhammad nthawi zonse amachitira kugwadira dzuwa nafuula Allah, Allah.
And many times bless themselves with the sacred waters and so forth, even to this day.
Ndipo nthawi zambiri kumadzidalisa wokha ndi madzi opatulika ndi zina zotero ngakhale mpaka lero.
Mostly, other most sacred thing was fire.
Kambiri, chinthu chawo chopatulika kwambiri chinali moto.
They believed that this one true God lived in fire.
Iwo amakhulupira kuti Mulungu mmodzi woonayu amakhala mu moto.
And how strange it is to know that the one true and living God does live in the light and he is a consuming fire.
Ndipo ndi zodabwisa chotani kudziwa kuti Mulungu mmodzi woona ndi wamoyo amakhala mukuwala ndipo iye ali moto wonyeketsa.
How that they burnt the sacred fires.
Momwe iwo amayasira moto wopatulika.
And they watched this fire because they believed that the one true God lived in this fire and he reflected himself to them.
Ndipo iwo ankauyang'ana moto uwu chifukwa iwo amakhulupira kuti Mulungu mmodzi woona ankakhala mmoto uwu ndipo iye amazinyezimirisa iye yekha kwa iwo.
And the fire burnt the brightest when the light of the sun went down.
Ndipo moto unkayaka kwambiri pamene kuwala kwa dzuwa kunali kutalowa.
And so they would go out on this observation tower and they would look up.
Ndipo kotero iwo amakhoza kutulukira pa nsanja iyi yoyang'anirapo ndipo iwo amakhoza kuyang'ana mmwamba.
And they were well trained.
Ndipo iwo anali ophunzitsidwa bwino.
And they knowed every move of the great heavenly body of stars.
Ndipo iwo amadziwa kuyenda kulikonse kwa khamu lalikulu la nyenyezi za mmwamba.
They watched diligently for any move.
Iwo ankayang'anira mwatcheru kusuntha kulikonse.
Oh, if Christians would only do that.
Oh, ngati Khristu atamangochita zimenezo.
Not watch the stars, but watch God's word as it's unfolding.
Amen.
Osati kuyang'ana nyenyezi koma kuyang'ana mawu a Mulungu pamene iwo akuululika.
If we would only notice it today and see that how God has promised in this day the things that we so gallantly stand for, God has promised to do these things.
Ngati ife titangomazindikira zimenezo lero ndikuona momwe Mulungu walonjezera mu tsiku ili zinthu zimene ife tikuima nazo mwamphamvu Mulungu walonjeza kuchita zinthu zimenezi.
Such as healing the sick and doing the great miracles.
Monga kuchirisa wodwala ndikuchita zozizwisa zazikulu.
The same Daniel that taught them of the event said that in the last days the people that know their God shall do exploits.
Daniel yemweyo amene anawapunzisa iwo za zochitika ananena kuti masiku osiriza anthu omwe adzadziwa Mulungu wawo adzachita zambiri.
Those scriptures must be fulfilled.
Malemba ameneo ayenera kukwaniritsidwa.
If we would only search.
Ngati ife tikanango fufuza.
And if you notice, God only reveals himself to those who search and long.
Amen.
To see him.
Ndipo ngati inu mungazindikire. Mulungu amango dzulula iye mwini kwa iwo amene akufufuza ndi kukhumba kumuona iye.
Draw nigh unto me and I will draw nigh unto you, saith the Lord.
Yandikirani kwa ine, ndipo ine ndidzayandikira kwa inu, atero Ambuye.
And sometimes God lets things happen so that we will draw nigh unto Him.
Ndipo nthawi zina Mulungu amalola zinthu zichitika kuti ife tiyandikire pafupi kwa Iye.
For God has surely ordained that certain events must take place, and they will unfold just as His great time clock ticks it off.
Pakuti Mulungu zedi wayika kuti zochitika zina zichitike, ndipo izo zidzawululika pamene nthawi ya kologo yake ya mphamvu ifika pa zimenezo.
Abraham will say a certain night after the feast was over and they had bowed to the setting of the sun, our party goes up into this observation tower.
Ndipo apo ife tili usiku wina, phwando litathakale ndipo iwo atagwadira kulowa kwa dzuwa, gulu lathu limakwera mpaka mu nsanja yoyang'anirapo.
And as the great heavenly bodies begin to show into the sky,
ndipo pamene matupi opambana kumwamba ayamba kuonekera mu mlengalenga,
old manuscripts of long ago of sages was brought out and unfolded.
Zolemba zakalekale zija zalunda zimatulusidwa ndipo zimafunyululidwa.
And they looked into them and they said, oh, certain things that was predicted.
Ndipo iwo amayangana mmenemo, ndipo iwo amati, oh, zinthu zina zimene zinaloseredwa.
And the subject perhaps went on a long time of the great falling of the kingdoms and the collapse other great empires.
Ndipo phunziro lake mwina limapita nthawi ya itali yakugwa kwa kukulu kwa maufumu ndi kulephera kuima kwa maufumu awo akulu.
And how the social standings of the people and the wars who had torn the earth and bathed it with the bloods of their comrades.
Ndiponso momwe makhalidwe a miyoyo ya wanthu ndi nkhondo omwe anawononga dziko ndi kulisambisa ilo ndi magazi a abwenzi awo.
It is men who are spiritual understand only spiritual things.
Ndipo monga anthu omwe ali auzimu amamvesa zinthu zauzimu zokhazo.
How the unfolding of the great days gone by and their shame.
Momwe kukwanulisika kwa masiku opambana amene apita ndi manyazi awo.
As the sacred fire licked its way up into the air and vanished to represent the one true and living God.
Monga moto opatulika unkayakira mpaka mu mlengalenga ndi uzima kuimira Mulungu mmodzi woona ndi wamoyo.
And as the night grew on into its middle part, say 10 o'clock or 11,
ndipo pamene mdima unafika kugawo lake la pakati tili 10 koloko kapena 11,
as the host was sitting there perhaps singing their hymns, or maybe they were praying.
Pamene khamu linali litakhala pamenepo, mwina ali kuimba nyimbo zake, kapena mwina iwo anali akupemphera.
We do not know just what they were doing, and the historians doesn't make it plain.
Ife sitikudziwa chimene iwo anali akuchita, ndipo azambiri yakale samalankhula momveka pamenepo.
But however, they must have been in a spiritual attitude. For God worships where there is unity and spirit.
Koma ngakhalebe, iwo ayenera kuti anali mulingaliro la uzimu, pakuti Mulungu amapembedza pamene pali umodzi ndi mzimu.
God will come to us this morning.
Mulungu abwera kwa ife mmawa uno.
He'll spare the life of this little darling girl. And the many of you here who are perhaps dying with cancer and with other diseases, if we can only get in spiritual unity with His Word and with Him.
Iye apulumutsa moyo wa nsungwana wokondedwa wa ng'onoyu ndiyambira inu muno amene mwina akufa ndi kansa ndiponso ndi matenda wena ngati ife tidangolowa mu modzi wa mzimu ndi mawu ake ndiponso ndiye.
God will reveal himself. He always does that.
Mulungu adzadziwulula iye mwini. Iye nthawi zonse amachita zimenezo.
On the road to Emmaus after the resurrection, it was only when Theophilus and his friend began to speak to him and the scriptures was quoted and a God in Christ revealed himself to them.
Panjira yakuemau chinatha chiukitsiro zinali chabe pamene Theofilo ndi mzake anayamba kulankhula kwa iye ndipo malemba anatchulidwa ndipo Mulungu mwa Khristu anadziwulula iye mwini kwa iwo.
And then on the road back they said, did not our hearts burn within us as we talked to him along the road?
Ndiyeno pa ulendo obwelera iwo anati kodi mitima yathu sinatende mkati mwathu pamene ife timalankhula ndi iye mu msewu.
Something about talking of the word.
China chake chakulankhula za mawu.
And in their old manuscripts as they read of the different magi's who had passed on.
Ndipo muzolemba zawo zakale pamene iwo ankawerenga za magi osiyana-siyana amene anafa.
And I can't pronounce their Bible at this time if they had called Zedekiah something on that manner that they read and referred back to the writings of their sacred man.
Ndipo ine sindingathe kulitchula Bible lawo pa nthawiyi kapena iwo analitcha Zedekiah china chake mwanjira imeneyo limene iwo ankawerenga nafanizira kuzolemba izi za munthu wawo wopatulika.
And how that many of them was idolaters brought shame and disgrace to the people. No doubt that these magi's bowed their heads in shame.
Ndipo momwe ambiri a iwo anali opembedza mafano ndipo anabweresa manyazi ndi chitonzo kwa anthu nzosakayikisa kuti amagi awa ankaweramisa mituyi yawo mwa manyazi.
But yet then the sacred fires of burning represented a true God.
Komabe ndiye moto opatulika woyaka umayimira Mulungu woona.
Then I can see coming from the castle one with a scroll in his hand.
Ndiye ine ndikukhoza kuona akubwera kuchokera kulinga wina ali ndi mpukutu mdzanja lake.
And he presents it to the sages as they set up on the observation tower watching the stars and everything moving perfectly in harmony as it did night by night just as God ordained it.
Ndipo iye akupereka iwo kwa alunda iwo ali chikhalire pa nsanja yoyang'anirapo akuyang'ana nyenyezi ndipo chilichonse chikusuntha mwangwiro mwachigwirizano monga izo zinkachitira usiku ndi usiku monga Mulungu anakonzera izo.
And in here, while they're speaking on kingdoms falling, they read a portion of Daniel.
Ndipo mkati umu, pamene iwo akulankhula za maufumu kugwa, iwo anawerenga gawo la Danieli.
Which said, I beheld until a stone was cut out of the mountain without hands, and it smote the kingdoms of the earth, and they become as chaff on the threshing floor.
Loma ninati, ine ndinapenya kufikira mwala unasemedwa kuchokera ku phiri popanda manja ndipo iwo unaphwanya maufumu a mdziko ndipo iwo anasandulika ngati mungu padwale lopunthira.
And this great stone raised into a mountain that covered all the earth.
Ndipo mwala uwu waukulu unakula kukhala phiri lomwe linaphimba dziko lonse.
And his kingdom shall be an everlasting kingdom.
Ndipo ufumu wake udzakhala ufumu wa nthawi za nthawi.
Their hopes then was kindled to a time that when empires would cease to fall And when kingdoms would cease to be ruined,
chiyembekezo chao pamenepo chinayatsidwa mpaka nthawi yomwe maufumu adzathere kugwa ndipo pamene maufumu adzathere kuwonongedwa.
For there was coming an everlasting kingdom appointed of the one true and living God.
Pakuti kunali kudza ufumu wa nthawi zonse woyikidwa ndi Mulungu mmodzi woona ndi wamoyo.
And as they thought on these things, on the scriptures, one must have looked up and there was a stranger among them.
Ndipo pamene iwo ankalingalira pa zinthu zimenezi, pa malemba, wina ayenera kuti anayangana mmwamba, ndipo apa panali mlendo pakati pawo.
They saw a light that they had never seen before.
Iwo anaona kuwala kumene iwo anali asana kuone ndi kale lomwe.
It was a majestic star that had not to this time belonged or did not come into the view of the eyes of the Magi.
Iyo inali nyenyezi ya chifumu imene inali isana khalepo mpaka nthawi kukhalapo kapena sinaonekerepo kwa maso a magi.
But there it was.
Komapo iyo inali.
Wow.
Bwanji.
The scriptures must be fulfilled.
Malemba ayenera kukwaniritsidwa.
You say then, Brother Branham, do you think that God would deal with those Magi?
Inu mukuti ndiye mbale Branham. Kodi inu mukugaliza kuti Mulungu akanachita ndama amenewo?
The Bible said in Hebrews, the first chapter and the first verse, that God in sundry times, in divers manners, all kinds of manners, He spoken to the fathers.
Bible linari mwa Hebrew mutu wawani ndindime yawani kuti Mulungu nthawi zakale manenedwe osiyana manenedwe amitundu ina yonse iye analangula kwa makolo.
It's also written in Acts 10:35 that God is no respect of person.
Izo zalembedwanso mu machitidwe 10:35 kuti Mulungu salemekeza munthu.
But He honoreth those in every nation who desire to serve Him in righteousness.
Koma Iye amachitira ulemu iwo mufuko lililonse amene akukhumba kumutumikira Iye mu chilungamo.
Though you be in error, yet in the righteousness of the projective of your heart that you desire to serve God, God will honor that.
Ngakhale iwe ukhale mukulakwisa komabe muchilungamo cha kuonesela kwa mtima wako kuti iwe ukufuna kutumikira Mulungu, Mulungu adzalemekeza chimenecho.
So therefore denominations has no lines that they can set that will stop God to any certain creed.
Choncho, podelo zipembezo, zilibe malire amene izo zinga kweze kuhika, amene ali adzamui imige Mulungu kundano iliyonse.
Because God will look upon the motives of the human heart and there He will work from that spot.
Amen.
Chifukwa Mulungu adzayangana pa zolinga za mtima wa munthu ndipo pamenepo iye adzagwira ntchito kuchokera pa malo amenewo.
And we find that these Magi, honest in their heart and desiring to see that one true God.
Ndipo ife tikupeza kuti amagi amenewa woona mu mtima mwawo ndikukhumba kuti aone Mulungu mmodzi woonayo.
And looking for His prophecy to be fulfilled, which said that the Lord shall raise Him up and make His kingdom shall have no end. It shall be an everlasting kingdom.
Ndikuyang'anira ulosi wake kuti ukwaniritsidwe umene unanena kuti Ambuye adzamuukisa iye ndikupanga ufumu wake udzakhala wopanda matsiriziro iwo udzakhala ufumu wa nthawi zonse.
It was at that time the star that we know today is called star appeared in the sky.
Panalipa nthawi imeneyo pomwe nyenyezi Yomwe ife tikuidziwa lero pochedwa nyenyezi inaonekera mu mlengalenga.
I can imagine that those magi with one accord stood speechless as they looked at the phenomenon of a star that had defied the laws of the solar system.
Ine ndikoza kulingalira kuti amagi amenewo ndi umodzi wachigwirizano anaima kakasi pamene iwo ankayangana kupambana kwa nyenyezi yomwe inaphwanya malamulo azothandizira dzuwa.
And it come from the great consolation of the heavenly bodies to declare something that was fixing to happen.
Amen.
Ndipo inali itachoka kuundana kwa kukulu kwa matupi ya mwamba kuonesera china chake pamene icho chikukonzekera kuchitika.
I hope at this point you can read between the lines and know what we mean.
Ine ndikuyembekeza pamfundo iyi inu mukhoza kuwerenga pakati pa mizere ndikudziwa chomwe ife tikutanthauza.
That in this day God has defied everything to declare himself that he's alive today, he's raised from the dead in his great celestial body.
Kuri mtsiku lino Mulungu wanyoza chilichonse kudzadziwonesera iye mwini kuti iye ali moyo lero wauka kwakufa muthupi lake lopambana lakumwamba.
The picture here of his being would defy every infidel in the world. He is alive forevermore.
Amen.
Chithunzi pano cha umunthu wake chikhoza kunyoza wosapembeza aliyense mdziko iye ali moyo kwa nthawi zonse.
God does things in his own way, unusual.
Mulungu amachita zinthu mwanjira yake yake yachilendo.
But they had watched the heavenly light, but this light seemed to be different from all the rest of them.
Koma iwo anali atayangana kuwala kwa mwamba, koma kuwala uku kumaoneka kosiyana ndi kwina konseko.
And we watch today the lights in the church.
Ndipo ife tapenya lero zowala mu mpingo.
We watch the Methodist, the Baptist, the Pentecostal, the Presbyterian lights.
Ife tawaona a Methodist, a Baptist, a Pentecost, a Presbyteria zowala.
But to those who look for him, there seems to be a different light has begun to shine that's declaring him.
Kama kwa iwe amene akumuyanganira iye, kukuoneka kuti pali kuwala kosiyana komwe kwayamba kuwala komwe kukumuonetsera iye.
He is the same yesterday, today, and forever.
Iye aliye mweyo dzulo lero ndi nthawi zonse.
It is great, magnificent beauty and power of a heavenly body that's been sent in the form of the Holy Ghost.
Amen.
In this last day to the church to declare his
Amen.
Resurrection power.
Hallelujah.
And his forever and eternal life that now exists.
Amen.
Among his believers.
Mukukongola kwake kopambana ndi mphamvu kwa thupi la mwamba limene latumizidwa mwamaonekedwa mzimu woyera mu masiku ano osiriza kwa mpingo kuti aonesere mphamvu yake yachiukisiro ndi aliyense kwa nthawi zonse kuwala kwa muyaya kumene sopano kukupezeka pakati pa okhulupirira ake.
Oh, how marvelous it is to see that what he does.
Oh, ndi chopambana motani kuti tione chimene iye amachita.
And there as they stood spellbound.
Ndipo pamenepo iwo alichiyimire opanda cholankhula.
One could not speak to the other, for the glory of this light had spellbound them.
Wina sake natha kulankhula kwa mzake pakuti ulemelero wakuwala uku kunawasiya iwo opanda cholankhula.
Oh, how it is today, my poor decrepit friend, that when a man who has never known his power to give new life and to give new hope.
Oh, mwamwe zilile lonzanga wa sauka wa mfoka. Kuriba mene munda mene sana ziwepo mpamvu yake. Kuta peleke kuwala kwa sopano. Ndikupeleka jiembekezo cha sopano.
When he walks into the presence of the divine person of Christ with a faith that holds him spellbound to his majesty.
Pamene iye aenda mpaka pamasopa umuntu wa uzimu wa Kristu ndi chikhulupiriro chimene chimapangisa iye chidwi kukhala wopanda cholankhula kwa ukulu wake.
It isn't like walking to the altar and giving the minister your right hand.
Sizilingati kupita kuguwa ndi kumpasa mtumiki dzanja lanu lamanja.
Neither is it like going into the pool to be baptized or standing with a shell to be sprinkled.
Sizilinso ngati kupita mudziwe kuti mukabatizidwe kapena kuima ndi chigoba kuti mukonghedwe.
It's walking into a life that you have never witnessed before.
Ndikulowa mukuwala kumene inu simunayambe mwakuona pokale.
It's an anchor of a divine faith that calls anything contrary to the word of God as though it wasn't.
Ndina ngula wa chikhulupiriro cha uzimu chomwe chimatcha chilichonse chosiyana ndi mawu a Mulungu ngati kuti panalibe.
It puts new life.
Icho chimayika moyo watsopano.
It gives hope to the dying. It gives courage to the weak.
Icho chimapereka chiyembekezo kwa akufa. Icho chimapereka chilimbikiso kwa ofoka.
It gives healing to the sick.
Amen.
It gives blessings to the unfavored.
Icho chimapereka machiriso kwa odwala. Icho chimapereka madaliso kwa osakondedwa.
How wonderful it is to step into the light.
Amen.
Of his presence.
Ndicho dabwisa jodani kulowa mukuwala kwa kukhalapo kwake.
Not a myth.
Osati nthano.
Neither is it something that somebody has just fleshly in their minds drawn up.
Singaliso china chake chomwe wina wake anali nacho mwathupi mmalingaliro ake atachijambula.
But it's coming directly into the presence of the King of Glory. The eternal life of the living God.
Koma ndikubwera molunjika mu kukhalapo kwa mfumu ya ulemelero kuwala kwa muyaya kwa Mulungu wa moyo.
When something happens that anchors that hope in you, that no matter how sick you get afterwards, it's absolutely no good for the devil to try to tempt you anything contrary. It's anchored forever.
Amen.
Pamene china chake chichitika, chimene chimazika chiyembekezocho mwainu, mwakuti zilibe kanthu kaya mudwala chotani, pambuyo pake ndi mwantheladi, kuti sikwabwino kuti mdielekezi ayesere kukuyesani inu ndi chilichonse chosiyana. Icho chakhazikika kwa nthawi zonse.
No matter how much the enemy would cause you to try to live the wrong life, you're anchored forever.
Zibe kanthu ndani ayesere chotani kukupangisa ninu kuyesa ukhala moyo olakwika inu makhazikika kwa nthawi zonse.
For you stepped into his presence, into a divine life that's changed your innermost being and put a joy bell of salvation ringing into your heart that the world knows nothing about, that you passed from death unto life.
Pakuti inu mwalowa mukukhalapo kwake mukuwala kuyikamo chisangalalo belu la chipulumuso likulira mu mtima wanu mwakuti dziko silikudziwa kanthu za kuti inu mwachoka kuimfa kulowa mu moyo.
Death and its shadows has flown from you and you become a new creature when you step into this divine life.
Imfa ndi mithunzi yake yathawa kwa inu ndipo inu mwakhala cholengedwa chasopano pamene inu mulowa mukuwala kwa uzimu uku.
As those magi stood spellbound as they watched that light.
Monga amagi aja anaima kusowa cholankhula pamene iwo ankayangana kuwala kumeneko.
Finally, I can hear one say to the other, oh, isn't this a magnificent token that something's just about to happen.
Potsiriza ine ndikhoza kumva wina akunena kwa mzake. Oh, kodichi sichizindikiro chopambana kuti china chake chili pafupi kuchitika.
Truly today also
when we come into the presence of the Lord Jesus, it's a divine token that something's about to happen.
Amen.
Zedi lero naponso pamene ife tikulowa mukukhalapo kwa Ambuye Yesu ndi chizindikiro cha uzimu kuti china chake chili pafupi kuchitika.
His glorious second coming is at hand.
Kudza kwa chiwiri kwa ulemerero wake kwayandikira.
And one day look one to another, and after a while they watched it perhaps all night.
Ndipo pamene iwo anayang'ana wina kwa nzake, ndipo padapita kamphindi, iwo anayipenya iyo mwina usiku wonse.
How it gleamed, it seemed to be brighter than the other stars.
Momwe iyo imanyezimirira, iyo imaoneka yowala kuposa nyenyezi zina.
It seemed like they couldn't take their eyes off of it to look at any other star.
Iyo imaoneka ngati kuti iwo saka natha kuchosa maso awo pa iyo kuti ayangʼane pa nyenyezi yina iliyonse.
And I'm sure if we see that great eternal light shine into our face, we will not look at our denominations to say we are Baptists, or we are Presbyterian, or we are Pentecostal, or whatever it might be.
Ndipo ine ndikutsimikiza ngati ife tiona kuwala kopambana kwa muya yako kukuwalira pa nkhope yathu, ife sitidzayang'ana pa zipembezo zathu ndikunena ife ndife a Baptist kapena ndife a Presbyteria kapena ndife a Chipentekoste kapena chilichonse chimene chikhoza kukhala.
We only look to the light in him.
Ife timango yang'ana kukuwala ndikukhala moyo.
He is the eternal light.
Iye ndiye zowala zamuyaya.
And as they watched it,
ndipo pamene iwo anka yang'ana iyo,
when the sun finally rose through the day they sleep,
pamene potsiriza dzuwa linatuluka masana onse iwo amagona.
I've watched them sitting on the streets in India with their limbs crossed, their heads together.
Ine ndawaonapo iwo atakhala mmisewu ku India atapingasitsa miyendo yawo mitu yawo palimodzi.
As they in the daytime would sleep, but at night time they'd go watch the stars, watching for any moon.
Popeza iwo nthawi ya masana amagona ndipo nthawi ya usiku iwo amapita kukayang'ana nyenyezi kuyang'anira kusuntha kulikonse.
It's only those who look for him shall see him.
Ndiwokhawo amene akumuyembekezera iye amene adzamuone iye.
It's only those who believe in him shall enjoy his blessing.
Ndiwokhawo amene akukhulupirira mwa iye ali adzamve bwino madaliso ake.
It's only those who believe in healing shall receive healing.
Ndiwokhawo amene amakhulupirira machiriso ali adzalandire machiriso.
It's only those who believe in salvation shall obtain it.
Ndiwokhawo omwe akhulupirira chipulumuso amene ati adzachipeze icho.
All things are possible to them that believe.
Zinthu zonse ndi zotheka kwa iwo amene akhulupirira.
But at first it must not be just a drawn up fleshly idea.
Koma poyamba lisangokhala ganizo lojambulidwa mwachithupi.
It must be a direct revelation sent from God alone. And as we watch,
ilo liyenera kukhala vumbuluso lolunjika lotumizidwa kuchokera kwa Mulungu yekha ndipo pamene ife tikuyembekezera.
We find night after night they watched it.
Ife tikupeza usiku ndi usiku iwo ankayang'ana iyo.
They discussed it, they looked at the scriptures and searching.
Iwo amakambirana za iyo, iwo amayang'ana pa malemba ndipo ali mkufufuza.
I can see one coming and say, here is another Hebrew writing.
Ine ndikhoza kuona mmodzi akubwera nati pano pali cholembedwa china cha Chihebrew.
It comes from one of their prophets by the name of Balaam.
Icho chikuchokera kwa mmodzi wa aneneri awo dzina lake Balaam.
And he said, thou shalt rouse a star to Jacob.
Ndipo iye anati kudzatuluka nyenyezi kwa Yakobo.
And they seen the scriptures being fulfilled.
Ndipo iwo anaona malemba akukwaniritsidwa.
Oh, how their hearts rejoiced.
Oh, momwe milima yao inasangalalira.
And how it should make our hearts rejoice to know in this evil day that we're now living, to see God's holy writ being fulfilled and revealed to us as a great searching light over our being.
Ndipo momwe izo ziyenera kupanga mitima yathu kusangalala, kudziwa kuti musiku ili loyipa limene ife tsopano tikukhalamo, kumaona zolembedwa zoyera za Mulungu zikukwaniritsidwa ndi kuululidwa kwa ife ngati kuwala kopambana kofufuza mu munthu wathu.
Then, after a while, as they watched it, strangely, one night it began to move.
Ndiye, parapita kanthawi, pamene iwo ankaipenya iyo, modabwitsa, usiku wina iyo inayamba kusuntha.
And we always move with the light.
Ndipo ife nthawi zonse timasuntha limodzi ndi kuwala.
And the light began to move westward.
Ndipo kuwalako kunayamba kusunthira chakumadzulo.
Quickly they packed their camels and all their royalties. They taken gifts.
Mofulumira iwo anapachira ngamira zawo ndi zaulemu zawo zonse. Iwo anatenga mphatso.
And I can see them as they take their journey following the light. Amen. For they know that it was a celestial being. It had to reflect some greater light.
Ndipo ine ndikukhoza kuwaona iwo pamene akuyamba ulendo wawo kutsatira kuwala pakuti iwo amadziwa kuti chinali chinthu chakumwamba iyo inayenera kunyezimirisa kuwala kwina kopambana.
So is it today, friend, when we see the star shining, we know that it's a reflection of the sun.
Chimodzimodzinso lero mzanga, pamene ife tiwona nyenyezi ikuwala, ife tikudziwa kuti ndi chinyezimiriso cha dzuwa.
When we see the moon shining, we know it's a reflection of a greater light.
Pamene ife tiwona mwezi ukuwala, ife timadziwa kuti ndi chinyezimiriso cha kuwala kopambana.
When we see the church shining, we know it's a reflection of a greater light, the marvelous eternal light.
Pamene ife tiwona mpingo ukuwala, ife timadziwa kuti ndi chinyezimiso cha kuwala kopambana. Kuwala kopambana chivundi ndi kwamuyaya.
But when we darken ourselves and turn our hearts and turn our faith away and say the days of miracles is past and there's no such a thing as these anymore, we are turning our backs on God's eternal light.
Koma pamene ife tidziphimba tokha ndi kutembenuza mitima yathu ndi kutembenuzira chikhupiro chathu kwina ndi kuti masiku azodabwisa anapita ndipo palibenso zinthu zonga ngati izi ayinso, ife tikutembenuzira misana yathu kukuwala kwa muyaya kwa Mulungu.
And as they wandered on, I can see him leave the mountains and go to the west slopes.
Ndipo pamene iwo anali chiyendere, ine ndikukhoza kuwaona iwo akusiya mapiri napita pa matsiso akumadzulo.
They followed the slopes down to the Tigris River.
Iwo amatsata matsiso mpaka ku msinje wa Tigris.
And there they followed the mighty Tigris on down till they come into Babylon, cross the ford at Euphrates, on down and skirt the lands of Palestine, rejoicing.
Ndipo kumeneko iwo anatsatira Tigris wopambana kutsikira mmusi mpaka iwo analowa mu Babiloni, anawoloka doko la Efurate mpaka mmusi nazungulira mayiko a Palestina akusangalala.
They traveled by night because it was cool in the night for them to travel through the desert.
Iwo ankaenda ndi usiku chifukwa kunali kuzizirirako usiku kuti iwo ayende kupiyola mzipululu.
Another thing was the star shone in the dark. So they had to follow the light.
Chinthu china chinali nyenyezi zimawala mu mdima. Kodi iwo amayenera kutsatira kuwalako.
And the light was their guide.
Ndipo kuwala kunali na mulondola wawo.
And as they come up finally, come to Jerusalem.
Ndipo pamene iwo anali kubwera, potsiriza iyo inafika ku Yerusalemu.
But when it hit Jerusalem, it went out.
Koma pamene iyo inafika ku Yerusalemu, iyo inazima.
It suddenly disappeared when they hit Jerusalem, because it was their time then to shine the light.
Iyo mwadzidzizi inasowa pamene iwo anafika mu Yerusalemu, chifukwa inali nthawi yawo tsopano yoonesa kuwalako.
And down through the crooked streets of that great metropolis,
ndipo akuyenda kudzera mmisewu yokhota ya munzinda waukuluwo.
Down through the streets of the ancient capital of the world, nearly Jerusalem.
Akuyenda kudzera mmisewu yalikulu lakale la dziko lapansi pafupifupi Yerusalemu.
The one-time seat of the great Melchizedek, where the great ancient prophets and scribes had wrote so of.
Kokhala kwa nthawi imodzi kwa Melikizedeki wopambana, kumene aneneli wopambana akale ndi alembi analemba chotero za iwo.
But in their slothful, fleshly, half-dazed, ungodly living, the light of the gospel had gone out.
Koma maulesi wao majithupi olefuka pang'ono osakhala moyo maumulungu kuwala kwa uthenga kunali kutachoka.
And here were Gentiles in the city of the Jews crying, where is he that's born King of the Jews? For we have seen his star in the east and we've come to worship him.
Ndipo apa panali amitundu mu mzinda wa Ayuda akufula ali kuti iye amene wabadwa ali mfumu ya Ayuda, pakuti ife taona nyenyezi yake kummawa, ndipo ife tadza kudzampembeza iye.
What a striking event of this day!
Ndi chinthu chokhudza morani cha tsiku lino.
Oh, merciful Father!
Amen.
As we look and think,
oh, Atate achifundo, pamene ife tiyang'ana ndi kuganiza,
the Jews so asleep until Magi's Eastern Gentiles had come from far lands traveling to find the King of the Jews, and they know nothing of it.
Ayuda anali akugona kufikira amagi amitundu akummawa anachita kubwera kuchokera ku maiko akutali kuyenda ulendo kuti adzapeze mfumu ya Ayuda, ndipo iwo sankadziwa kanthu za izo.
Today God has taken uneducated men, boys and girls who probably had no more than a grammar school education.
Lero Mulungu watenga wanthu osaphunzira, anyamalanda asungwana, omwe mwina alibe zoposa maphunziro a sukulu ya galamala.
Raised up by the power of the Holy Ghost that's crying in the ears of the church, he's here in his great power to unfold himself and to make the word, and the church knows nothing about it.
Wawakweza mwa mphamvu ya mzimu woyera umene kufula mmakutu a mpingo, iye ali muno mwa mphamvu yake yopambana kuti adziwulule iye mwini ndi kudzizindikirisa, ndipo mpingo sukudziwa kanthu za icho.
They come to give homage, they come to give honor to the King of Kings.
Iwo amabwera kudzapereka ulemu. Iwo amabwera kudzapereka ulemu kwa mfumu ya mafumu.
And the church in its denominational sleep knows nothing about it.
Ndipo mpingo mutulo lake la chipembedzo sukudziwa kanthu za izo.
They're strangers.
Iwo ali alendo.
How when these well gladded beasts and their oriental tapestry hanging from them and the apostles.
Modani, pamene zinyama izi zokondwa bwino zinakutidwa ndi zoluka zachikale zomwe zimalendewela pa izo ndi manyenje.
And as Philian once said, they were not kings, but they were great enough to be the honored guests of the king.
Ndipo monga Filoni ananenapo, iwo sanali mafumu koma iwo anali wotchuka mokwana kuti akhala lendo lemekezeka a mfumu.
And here they are setting a back of these stately animals as they go through the streets saying, where is he that's born the King of the Jews?
Ndipo ndi awa pano atakhala pansana pa zinyama zolemekezeka pamene akudusa mmisewu akuti ali kuti iye amene wabadwa ali mfumu ya Yuda.
The Bible said that all Jerusalem and Herod also were troubled.
Bible linanena kuti Yerusalemu yense ndi Herod na Yesu anasautsika.
Their testimony stirred something.
Umboni wawo unakondoweza china chake.
Is it too bad today that the church can't arise out of its stupidity, of its theological exercises, to see the power of the living, resurrected Christ and His glory?
Kodi sizoipa kwambiri lelo kuti mpingo sungauke kukupusa kwake kwa maphunziro asukulu za ubusa kuti aone mphamvu ya Khristu wa moyo waukisidwa ndi ulemelero wake.
As an illiterate, uneducated, interdenominational move is striking at the world.
Monga wasaphunzira mbuli chikwaka cha chiyanjano cha zipembezo chikukhudza pa ziko.
Come and see.
Amen.
The glory of the living God.
Bwerani mudzaone ulemelero wa Mulungu wa moyo.
The Holy Spirit is falling just as it did at the beginning.
Mzimu wa Yehova ukugwa chimodzimodzi monga iwo unachitira pa chiyambi.
The scriptures must be fulfilled. And here it is at the end time.
Malemba ayenera kukwaniritsidwa ndipo pano tiri pamapeto anthawi.
As these magi moved through the street, they stirred from the king to the porter. But this message, where is he? Where is he at?
Ndipo pamene amagi awa ankapitirira akudusa munsewu. Iwo anakondoweza kuyambira mfumu mpaka mlonda ndi uthenga uwu ali kuti iye ali pati iye.
They didn't have the answer.
Iwo analibe yankho.
And the day when Sputniks are sweeping in the skies, when signs of total annihilation is at hand.
Ndipo lelo pamene maSputnik akusesa mulengalenga pamene zizindikiro zakuononga kwa thundu zayandikira.
When women and men are indulging in sin and living in ungodliness, the people scream, what meaneth this? And the church doesn't have the answer.
Pamene akazi ndi amuna akukhazikika mu tchimo nakhala mwachikunja anthu akufuula kodi ichi chikutandauza chiyani ndipo mpingo ulibe yankho.
She's laying asleep.
Iwo ukugona tulo.
But the Holy Spirit, God's immortal and eternal light, is here to shine upon whosoever will and can receive it.
Koma mzimu woyera kuwala kwa Satani kwa muyaya kwa Mulungu kulipano kuti kuwalire paliyense amene atalole nakhoza kukulandira iko.
The light was gone.
Kuwala kunali kutapita.
They were giving their testimony.
Iwo anali akupereka umboni wawo.
And finally they called a Sanhedrin together for a council meeting.
Ndipo potsiriza iwo anaitanisa Sanhedrin palimodzi ku msonkhano wa bungwe.
And the sages and the prophets come in with the little minor prophet by the name of Micah, his prophecy.
Ndipo anthu alunda ndi aneneri analowa mkati ndi mneneri wa mng'ono, mneneri wa mng'ono otsatira dzina lake Mikaya, uneneri wake.
And they told the king, it is written, thou Bethlehem, are you not the least among all the princes of Judah?
Ndipo iwo anayiuza mfumu kwalembedwa, iwe Bethlehem, kodi iwe suli wa mng'ono mwa akalonga onse a mu Yudeya?
But out of thee shall come a governor that shall rule my people Israel.
Koma kuchokera kwa iwe kudzabwera kazembewu amene adzalamulire anthu anga Israeli.
Therefore it must be Bethlehem where the Christ is to be born, the King of the Jews.
chotero ayenera kukhala Bethlehem kumene Kristu atadzabadwire mfumu ya Ayuda.
Well, no one would tell him how to get to Bethlehem.
Chabwino panalibe amene akanawawuza iwo momwe angakafikire ku Bethlehem.
But they walked out the gate, and when they left that city of darkness, the light appeared before them again.
Koma iwo anatuluka pa chipata ndipo pamene iwo anachoka mu mzinda wa ndimawo kuwala kunaonekeranso patsogolo pawo.
The star appeared, and the Bible said they rejoiced with exceeding great joy.
Nyenyezi inaoneka ndipo Bible inati iwo anakondwera ndi chisangalalo chachikulu zedi.
They must have actually shouted a little.
Iwo ayenera kuti anafula kumene pang'ono.
They rejoiced with exceeding great joy.
Iwo anakondwera ndi chisangalalo chachikulu zedi.
They were overwhelmed.
Iwo anali atagonjetsedwa.
The star had appeared to lead them to their final destination of their journey.
Iwo nyenyezi inaonekera kuti iwasogolere iwo kumalo awo otsiriza aulendo wawo.
They followed it.
Iwo anaisatira iyo.
Now the nose hangs lower than it used to. It's just a little closer now.
Tsopano iwo anaiona iyo ikuyanda mamusi koposa momwe iyo inkachitira. Ili pafupi pang'ono tsopano.
And finally, as they went along rejoicing and praising God through the night,
amen,
led by the hand of the Lord.
Ndipopo tsiriza monga iwo anapita patsogolo akusangalala ndi kulemekeza Mulungu usiku wonse akusogozedwa ndi dzanja la Ambuye.
The fire of the star come to a little stable, which was a little place in the side of a hill, a cave, and there the star rested over the cave.
Koma potsiriza nyenyeziyo inafika ku khola la ling'ono amene anali malo ang'ono mbali mwa phiri phanga ndipo kumeneko nyenyeziyo inakatera pamwamba pa phanga.
And these mighty magi, over a year and 6 months in their journey, on their road, traveling, watching, following nothing nor other direction but the star.
Ndipo amagi amphamvuwa ataenda kupitirira chaka ndi miyezi isanu ndi umodzi mu ulendo wawo ali pa nsewu akuyenda akuyang'ana osatsatira kanthu mbali inayi koma nyenyezi.
And when it rested, they went in, and there they found the babe, Joseph and Mary.
Ndipo pamene iyo inatera, iwo analowa. Ndipo mmenemo iwo anapeza mwanayo, Yosefe ndi Maria.
And they brought gifts from their treasure chest.
Ndipo iwo anabweresa mphatso kuchokera mthumba la chuma.
They offered unto him gold, frankincense, and myrrh.
Iwo anapereka kwa iye golide, lubano ndi mure.
If we just had the time, let's stop a minute.
Ngati ife tikanangokhala ndi nthawi, tiyeni tiyime kamphindi.
What did the gold represent? He was a king.
Kodi golide ankayimira chiyani? Iye anali mfumu.
He wasn't to be made king, he was born king.
Yes, anali wona apangidwe kukhala mfumu. Iye anabadwa ali mfumu.
He was God's eternal king.
Iye anali mfumu ya muyaya ya Mulungu.
He was a king, so they offered gold.
Iye anali mfumu kotero iwo anapeleka golide.
And they offered frankincense.
Ndipo iwo anapeleka lubano.
That's a perfume. Very costly. The best that could be gotten.
Amenewe ni mafuta onungira, odula kwambiri, opambana amene akanapezeka.
What did frankincense mean, the perfume?
Kodi lubano ankada ndauza chiyani, fungo lonungira.
He was a sweet smelling savior unto God for he went about healing the sick and doing good.
Iye analifungo lonungira mokoma kwa Mulungu pakuti iye ankapita kuchiritsa odwala namachita zabwino.
Gold because he was a king.
Golide chifukwa iye anali mfumu.
Frankincense because he was a sweet smelling savior to God.
Lubano chifukwa iye analifungo lonungira mokoma kwa Mulungu.
His life so pleased him that God breathed in his holiness and beauty. For it was his own holiness reflected in him.
Moyo wake unamkondwelesa iye kwambiri makuti Mulungu anapuma muchiyelo chake ndikukongola pakuti chinali chiyelo chake chomwe chikunyezimira mwa iye.
Oh, if we could be a sweet smelling savior.
Oh, ngati ife tikanakhala fungo lonunkhira mokoma.
If God's holiness could be reflected in us, till we'd go about doing good as Jesus of Nazareth, till it would be a sweet-smelling Savior unto the Lord.
Ngati ife chiyelo cha Mulungu chikanakhala chinyezimiro mwa ife mpaka ife tikhoza kumapita uku ndi uku tikuchita zabwino monga Yesu wa ku Nazareti mpaka ilo kukhala fungo lonunkhira mokoma kwa Ambuye.
But we fuss, we argue, we stew, we doubt. That's the reason it becomes a stench in the nostrils of God.
Koma ife timakangana, timatsutsana, timapsesana mtima, timakaikilana, ndicho chifukwa chake izo zimakhala zonunkha mphuno za Mulungu.
Our lives were in and out of old places we should not be.
Mioyo yathu inali mkati ndi kunja kwa malo akale amene ife sitimayenera kukhalako.
We say things we ought not to say. We do things we ought not to do.
Ife timalangula zinthu zomwe sitiyenera kulangula. Ife timachita zinthu zomwe sitiyenera kuchita.
We fuss and take sides with the world and deny Christ in the great crucial moments.
Ife timakangana ndi kutenga mbali ndi dziko ndi kukana Khristu mu nthawi zopambana kuvuta.
That's the reason we can't be a sweet smelling savior.
Ndicho chifukwa chake ife sitingakhale fungo lonunkhira mokoma.
But he was, and these magi's gave frankincense.
Koma iye anali ndipo amagi amenewa anapereka lubano.
Now they gave him myrrh also.
Tsopano iwo anampasanso iye mure.
And anyone knows that myrrh is a very costly but bitter herb.
Ndipo aliyense amadziwa kuti mure ndi zomera zodula kwambiri koma zowawa.
Myrrh. What did myrrh represent?
Mure. Kodi mure amayimira chiyani?
His great supreme sacrifice.
Nsembe yake yopambana yapamwamba.
His crushed out young life at Calvary where the sins of the world ground him into bits.
Moyo wake wophanyidwa waung'ono pa Calvary pamene machimo a mdziko anamupela iye mziduswa.
Gold because a king.
Golide chifukwa mfumu.
Frankincense of his sweet loving life.
Lubano wa moyo wake wokoma wokonda.
And a myrrh because of his sacrifice for sinners that he died.
Ndipo mule chifukwa cha nsembe yake kwa ochimwa yomwe iye anafera.
There he was wounded for our transgressions, bruised for our iniquity. The chastisement of our peace upon him, and with his stripes we were healed.
Kumeneko iye anavulazidwa chifukwa cha zolakwa zathu, natunduzidwa chifukwa cha mphulupulu zathu, chilango cha mtendere wathu pa iye, ndipo ndi mikwingwirima yake ife tinachiritsidwa.
That's why they offered him myrrh.
Icho ndi chifukwa chake iwo anampasa iye mure.
Being warned of God in a dream, they went the other way.
Atachenjezedwa ndi Mulungu muloto, iwo anapita njira ina.
Didn't turn back, but their journey was completed. The star had finished its course.
Sana bwelele mbuyo koma wao ulendo wao unatsirizidwa. Nyenyezi inatsiriza ulendo wake.
What does the star mean to us today, friend?
Kodi nyenyezi imatanthuza chiyani kwa ife lero mzanga?
Daniel gives us the answer. Daniel 12:3.
Danieli akutipa saife yango. Daniel 12:3.
Is that those that are wise and know their God shall shine as the firmaments of the heaven.
akuti iwo amene ali anzeru na adziwa Mulungu wawo adzawala ngati thambo lakumwamba.
And those that turn many to righteousness shall shine as the stars forever and forever.
Ndipo iwo amene atembenuzira ochuluka kuchilingamo adzawala ngati nyenyezi ku nthawi za nthawi.
What are we today then? We are stars.
Ife ndife chiyani lero nanga? Ife ndife nyenyezi.
Every born again Christian is a testimony to the Lord Jesus Christ. A star to reflect the power and holiness of the Lord Jesus.
Mkristu aliyense obadwa so kwa sopano ali umboni kwa Mbuye Yesu Kristu. Nyenyezi kuti inyezimirise mphamvu ndi chiyelo cha Mbuye Yesu.
To reflect him in his life, to perfect him in his speech.
Kuri inyezimirise iye mwa moyo wake, kumupanga iye kukhala wangwiro mu malangulidwe ake.
To perfect him in his healing power, to perfect him in his resurrection.
Kumupanga iye kukhala wangwiro mu mphamvu yake ya machiriso, kumupanga iye kukhala wangwiro mu chiukisiro chake.
To reflect him in every way.
Amen.
That he was reflected to us by God the Father.
Kunyezimirisa iye munjira iliyonse imene iye ananyezimirisidwa kwa ife ndi Mulungu Atate.
We are stars.
Ife ndife nyenyezi.
Watch.
Penyani.
What kind of a star should you be?
Kodi inu mukhale nyenyezi ya mtundu wanji?
This star was not guided by its own power. It was guided by the celestial powers of Almighty God.
Nyenyezi si inkasogoleredwa ndi mphamvu yake yomwe. Iyo inkasogozedwa ndi mphamvu zakumwamba za Mulungu wa mphamvu zonse.
And if we're ever going to reflect sinners to Christ, we've got to be guided by the Holy Spirit.
Ndipo ngati ife tikanyezimirise ochimwa kwa Khristu, ife tiyenera kusogozedwa ndi mzimu woyera.
Romans 8:1 said, there is therefore now no condemnation to them that's in Christ that walk not after the flesh but after the Spirit.
Aroma 8:1 anati, palibe kutsutsika chifukwa chake sopano kwa iwo akukhala mwa Khristu amene sayenda mwathupi koma mwa mzimu.
If we're going to be a star to reflect the light of Christ, to bring sinners to him, we've got to be guided by the Holy Spirit. Right.
Ngati ife tikakhale nyenyezi kuti tikanyezimirise kuwala kwa Khristu kuti tikabwerese ochimwa kwa iye, ife tiyenera kusogozedwa ndi mzimu woyera kulondola.
And we cannot be ordinary. We have to be unusual.
Ndipo ife sitingakhale awamba, ife tiyenera kukhala osazolowereka.
We cannot be usual because God's people are peculiar people.
Ife singakhale osolowereka chifukwa anthu a Mulungu ndi anthu osamvetseka.
They've been through the ages.
Iwo akhala ali mibado yonse.
Although peculiar, yet the star was brilliant.
Ngakhale ali osamvetseka komabe nyenyeziyo inali ya nzeru.
Not brilliant in world's education or world's affair, but brilliant as sacrifice before the Lord.
Osati ya nzeru mwa maphunziro adziko, zochitika za dziko, koma ya nzeru monga nsembe pamaso pa Ambuye.
We prostrate ourselves as the Magi did in the presence of the King of Kings.
Amen.
To reflect his life.
Ife timadzigoneka tokha monga Magi anachitira mukukhalapo kwa mfumu ya mafumu kukanyezimirisa kuwala kwake.
You're a star. Every Christian is a star.
Inu ndinu nyenyezi. Mkhristu aliyense ndi nyenyezi.
To guide the lost, to guide the weary, the foot of the traveler, to those who are seeking.
Kulitsogolere otayika, kulitsogolere olema, phazi la oyenda, kwa iwo amene akufunafuna.
Then the star cannot be guided by itself. It must be led by the Spirit.
Ndiye nyenyezi singadzisogolere payokha, iyo iyenera kusogozedwa ndi mzimu.
It must reflect the brilliancy of God in its life.
Iyo iyenera kunyazimirisa nzelu za Mulungu ndi moyo wake.
To abstain from the things of the world and to live godly and soberly in this present life.
Amen.
Kuchoka kuzinthu za mdziko ndi kukhala moyo wa Mulungu ndi wofasa mu moyo uno.
It must reflect the light of its great one its shine.
Iyo iyenera kunyazimirisa kuwala kwa mmozi wopambanayo amene anawala.
What are we to do then?
Ndiye tizichita chiyanino?
To rise and shine the light of God.
Amen.
To the dying.
Kudzuka ndi kuonesa kuwala kwa Mulungu kwa amene akufa.
In that darkness of this world, we are to reflect and shine the presence of the Lord Jesus in His resurrecting power.
Mundima wakuya wa dziko lino, ife tiyenera kunyazimirisa ndi kuwalisa kukhalapo kwa Ambuye Yesu mu mphamvu yake ya chikukitsiro.
As He is yesterday, so is He today, to reflect Him.
Momwe Iye ali dzulo, kotero Iye ali lero, kuti amnyazimirise Iye.
But remember, then the star again, when it's finished its course, it takes no honor.
Koma kumbukirani ndiye, nyenyezi kachiwiri, pamene iyo yasiriza ulendo wake, iyo si malandira ulemu.
The star just brought the man to their destination and showed them that perfect light.
Nyenyezi imango wafikisa munawo kumalo wawo, ndikuwaonesa iwo kuwala kwangwiroko.
And we as members of the body of Christ this morning, friends, we are God's light. But we take no honor to ourselves.
Ndipo ife monga ziwalo za thupi la Kristu mawa uno anzanga ife ndife nyali za Mulungu ndipo ife sitimatengela ulemerero kwa ife weni.
When we've got our patience and our person that we're leading.
Pamene ife tikhala ndi chathu chipiriro chathu ndi athu ndi munthu wathu yemwe ife tikumutsogolera.
When we've got them, we must dishonor ourselves.
Amen.
And lead them to the great and perfect light, which shineth to light the way of every man that cometh into the world.
Amen.
The Lord Jesus Christ.
Pamene ifedili nao, ifedienila kusadzipasa ule mudoka, ndikuwa sokolela iwa kwa kuwala kwa pambana, ndikuwa ngwilo kumene kumawala, kutikuwa lisenjila ya mundu, aliyense, yemwe abwela mdziko, Ambuye Yesu Kristu.
Not a myth called Santa Claus. Not some church by denomination.
Osati ntano yotchedwa Santa Claus. Osati mpingo wina mwajipembezo.
But that true and perfect light, Jesus Christ, the Son of the living God.
Koma kuwala kuona ndi kwangwiroko, Yesu Kristu, mwana wa Mulungu wa moyo.
Let us pray.
Tieni ife tipemphere.
With heads bowed to the dust where God taken you from.
Midu yathu titawela mitsira kufumbi komwe Mulungu anakutengani inu.
Someday, as sure as a star shine at night and the sun shines by day, you're going back to that dust.
Tsikulina makutsimikiza monga momwe nyenyezi zimawala usiku ndipo dzuwa limawala masana inu mukubwereranso kufumbilo.
If you are here upon the eve of this Christmas and you would like to have the Holy Spirit to lead you to the Savior,
ngati inu muli pano pa usiku wa Christmas uwu ndipo inu mukufuna kukhala ndi mzimu woyera kuti ukutsogolereni inu kwa mpulumusi.
And accept him in this manner. Would you just raise your hand to him and say, God, be merciful to me?
Ndikumulandira iye motero kodi inu mungakweze chabe dzanja lanu kwa iye ndikunena Mulungu mundichitire ine chifundo.
Shine upon my path as I walk daily. And lead me at last to that perfect light so that my life can blend with His and I'll have immortal eternal light.
Walirani panjira yanga pamene ine ndikuyenda tsiku lililonse. Ndipo munditsogolere ine potsiriza kuwala kwa mgiroko kotero kuti moyo wanga ukhoza kulowelerana ndi wake ndipo ine ndidzakhala ndikuwala kwa chisavundi kwa muyaya.
The Lord bless you, my dear sister, and you, my sister, you, my brother.
Ambuya kudaliseni inu mlongo wanga wokondedwa, ndinu mlongo wanga inu mbale wanga.
You back there, brother, and you, sister, and you, my brother, God sees your hands.
Inu kumbuyo kumbale, ndinu mlongo, ndinu mbale wanga, mulungu akuona manja anu.
Oh, you sister, the Lord sees you.
Oh, inu mlongo, ambuya kukuona ninu.
Yes, over here, ladies, the Lord sees you, certainly.
Inde chakuno dona, ambuya kukuona ninu, zedi.
Oh, Jesus, send forth the Holy Spirit this morning. Direct my poor misled life.
Oh, Yesu, tumizani nzimu oyela mawa uno. Tsogolerani moyo wanga wosauka wosocheretsedwa.
I've run and joined one church. I was a Catholic, and I was a Baptist, and I was a Presbyterian. I went to the Pentecostals. I've just went everywhere.
Ine ndathamanga ndi kujoina mpingo umodzi. Ine ndinali wa Katolika, ndipo kenako ine ndinali wa Baptist, ndipo kenako ine ndinali wa Presbyteria. Ine ndinapita kwa Chipentekoste. Ine ndimangopita kuli konse.
Now I come to find out, Lord, I just wonder, I don't know where I'm standing.
Ndipo ine ndinafika po zindikira Ambuye, ine ndimangodabwa, ine sindikudziwa pamene ine ndikuima.
But let that heavenly body, let that celestial being of the morning star, the great Spirit of God, lead me today to that place in Him where I want to be, where I can manger my heart and cradle that one.
Koma lolani thupi la kumwambalo, lolani thundu la kumwamba la nyenyezi ya nthanda, mzimu wopambana wa Mulungu, unditsogolere ine lero kumalo amenewo mwaiye komwe ine ndikufuna kukhalako, komwe ine ndikoza kupanga khola la mtima wanga ndikumugoneka ameneyo.
And He might lead me through all the shadows, the valleys of the shadows of death, that I'll have no fear when I come down to that road.
Kuti iye akhoze kunditsogolera ine kupyola mithunzi yonse mzigwa za mthunzi wa imfa kuti ine ndisadzakhale ndi mantha pamene ine ndifika ku njira imeneyo.
Will there be another just before closing?
Kodi pangakhale wina chabe ndisanatseke.
God bless you, sir, and you, sir, you, sir.
Mulungu akudaliseni inu bwana, ndi inu bwana, ndi inu bwana.
Yes, that was a great time of man, sir.
Inde, imene inali nthawi yopambana ya munthu, bwana.
The other mostly was women. This time was man, raise your hand.
Kwina kuja ochuluka anali mkazi, nthawi anali amuna amene anayimika manja awo.
Sure, it was wise man who came, searching, following the light.
Zedi, anali amuna anzelu, amene anabwera, akufufuza kutsatira kuwala.
God wants you.
Mulungu akukufunani inu.
Little Mary and Joseph had went into the city, and there Jesus was born.
Wangono Maria wangono ndi Yosef anali atalowa munzinda ndipo kumeneko Yesu anakabadwira.
At the time the Magi's arrived, they'd been coming a long time, but finally they'd come to their great climax. The star had led them.
Panthawi yomwe amagi anafika, iwo anali akubwera kwa nthawi yayitali, koma potsiriza iwo anafika pa chimake chawo chopambana, nyenyezi inalita watsogolera iwo.
Now you've been wanting to be a Christian for a long time.
Tsona inu makhala mukufuna kukhala Mkhristu kwa nthawi yayitali.
Maybe you took a long journey. This is the climax this morning, maybe.
Mwina mwarenga ulendo wa utali apa ndi pachimake mawa uno mwina.
For now you will receive Him as your Savior while you cradle Him into your heart.
Pakali pano inu mumulandira iye ngati mpumusi wanu pamene mukumugoneka iye mu mtima wanu.
One more before we close this altar call.
Kamodzinso tisanatseke kuitanira uku paguwa.
The Lord bless you. Very good. Thank you.
Ambuya kudalitseni inu. Zabwino kwambiri. zikomo inu.
Now how many would say in here, oh Lord, as I have been told by the scriptures which cannot fail.
Diboso bano ndiangara anga nene muno. Oh ambuye, monga ine ndauzidwa ndi malemba omwe sangale pere.
That in this mirror that was offered to you, represented in there the pouring out of your life.
Kuri mumule uyu amene anaperekedwa kwa inu amayimiridwa mmenemo kutsanula kwa moyo wanu.
You was wounded for our transgressions, with your stripes we were healed.
Inu munavulazidwa chifukwa cha zolakwa zathu ndi migwingwirima yanu ife tinachiritsidwa.
You suffered the bitter whipping at the whipping post, that your stripes might heal us.
Inu munamva ululu wakukwapula kwa wawa pamalo okwapulira kuti migwingwirima yanu ikhoze kutichiza ife.
I need your healing power today, Lord.
Ine ndikusowa mphamvu yanu ya machiriso lero ambuye.
Will you just take from my life all doubts?
Mundichotsere mmoyo wanga zokayikira zonse.
Take it from me that I'll never doubt no more.
Chotsani izo kwa ine kuti ine ndisadzakayikenso.
And let me come humbly to you just now and believe you for my healing.
Ndipo ndiloleni ine ndibwere modzichepesa kwa inu tsopano lino ndikukhulupirira inu kwa machiriso wanga.
Would you raise your hand? That you sick people?
Mungakweze inu dzanja lanu kuti inu anthu odwala.
The Lord grant you your request, my dear friend.
Ambuye apereke pempho lanu mzanga wokondedwa.
Could you doubt him? Certainly not.
Kodi inu mungamukayikire iye? Ndithudi ayi.
He stands today as the Easter child, or as the Christmas child, the Son of God. The all-sufficient one.
Iye waima lero ngati mwana wachiukitsiro kapena ngati mwana wa Christmas, mwana wa Mulungu mmodzi wokwanira muzonse.
He meets every requirement.
Iye amakumana ndi chofunikira chilichonse.
He meets every need that you have need of. Just receiving.
Iye amakumana ndi chosowa chilichonse chomwe inu mukuchisowa mungomulandira iye.
What are we told to do in the Bible? Lay hands on the sick, they shall recover.
Now,
Heavenly Father, I bring to you this little group of people that thou hast sent out this morning to hear the message of the star.
Tsono atati akumwamba, ine ndikubweresa kwa inu kagulu aka kakang'ono ka wanthu amene inu mwawatumiza mawa uno kudzamva uthenga wa nyenyezi.
How that you deal with man of all walks of life.
Momwe inu mumachitira ndi munthu wa mayendedwe onse a moyo.
You deal with the bootlegger. You deal with the drunkard.
Inu mumachita ndi munthu wogulitsa mowa. Inu mumachita ndi chidakhwa.
You deal with the scientist. You deal with the housewife.
Inu mumachita ndi wa science. Inu mumachita ndi mayi wa pa nyumba.
You deal with the minister. You deal with the church member.
Inu mumachita ndi mtumiki. Inu mumachita ndi membala wa mpingo.
You're God. You're so great that none can escape you.
Inu ndinu Mulungu. Inu ndinu wankulu makuti palibe amene angakuthaweni inu.
And those who are sincere in their heart, you show mercy to them of all nations and all beliefs.
Ndipo iwo amene ali odzipereka mu mtima wawo, inu muonese chifundo kwa iwo amafuko onse ndi zikhulupiriro zonse.
So we thank thee this morning for those who raise their hands. Some 20 or 30 I would estimate.
Kodi ife tikukuthokozani inu mmawa uno chifukwa cha iwo amene anakweza manja awo ena makumi awiri kapena makumi atatu ine ndikhoza kungoganizira.
And I pray God that this very moment just now that the great eternal and immortal light will break in upon their soul.
Ndipo ine ndikupemphera Mulungu kuti mphindi yomwe ino tsopano pompa kuti kuwala kopambana kwa muyaya ndikopanda chivundi kufalikire pa miyoyo yawo.
That they'll find that peace of mind that they've longed for and searched for by joining churches and going through certain rituals.
kuti iwo adzapeze mtendere walingaliro umene akhala kuyembekezera ndi kufunafuna pojo wina mipingo ndi kumachita mipingu ina.
But may the Holy Spirit shine upon them.
Koma mzimu woyera uwalire pa iwo.
As Isaiah said, this people sat in gross darkness. But a great light has shined upon them.
Monga Yesaya anati, anthu awa akukhala mu mdima wokhudzika. Koma kuwala kopambana kwawalira pa iwo.
Grant, Lord, that there this prophecy might be fulfilled today in these hearts who are longing for you.
Perekana Ambuye, kuti pamenepo uneneli uwu ukhoze kukwaniritsidwa lero mitima iyi amene akuyembekezera inu.
Give to them that peace that passes all understanding.
Perekani kwa iwo mtendere umenewo womwe umapitirira kumvetsa konse.
It gives them a perfect satisfaction that they have met you and have talked with you and offered to you their lives all broken and torn.
Ndikuwapa sa iwo kukhutisidwa kwa ngwiro kuti iwo akumana ndi inu ndipo alankhula nanu ndipo apereka kwa inu miyoyo yawo osweka onse ndi osautsika.
That you with your gold, frankincense, and myrrh might heal them and make unto them people honorable vessels for your own glory.
Kuti inu ndi golide wanu lubano ndi mule mukhoze kuwachiza iwo ndi kuwapanga iwo kukhala wanthu zida zolemekezeka kwa ulemelero wanu womwe.
Grant it, Lord.
Perekani izi Ambuye.
And now for the sick and afflicted, there is an order that thou hast given us, that we should pray and lay hands upon them.
Ndipo tsopano kwa odwala ndi osautsika pali dongosolo lomwe inu mwatipasa ife kuti ife tizipemphera ndi kuyika manja pa iwo.
And you said the last words that fell from your precious lips.
Ndipo inu munati mawu otsiriza amene anagwa kuchokera pa milomo yanu yopambana.
Go ye into all the world and preach the gospel. These signs shall follow them that believe. And if they lay their hands on the sick, they shall recover.
Mukani inu mdziko lonse ndikukalalikira uthenga. Zizindikiro izi zidzawasara iwo amene akhulupirira. Ndipo ngati iwo ayika manja awo pa odwala, iwo adzachiritsidwa.
We know of one, a darling little girl laying here, who has been flown by faithful loved ones from Florida, and she is at a very serious stage just now.
Ife tikudziwa za mmodzi msungwana wang'ono wokondedwa wagona apa amene waulusidwa ndi wokondedwa wokhulupirira kuchokera ku Florida ndipo iye ali pa stage yovuta pakali pano.
When many of your servants has prayed,
pamene ochuluka antchito anu apemphera,
and many doctors has looked at and they shook their heads and said there can be nothing else.
Ndipo adotolo ambiri amuyang'ana ndipo agwedeza mitu yawo nati sipangakhaleso china chilichonse.
But I'm so glad that the little mother and those who are concerned are not willing to take that as an answer.
Koma ine ndikuyamika kwambiri kuti mayi wang'ono ndiwe amene akukhuzidwa sakulola kulitenga ilo ngati yankho.
They are determined to see that every stone is rolled over.
Iwo atsimikiza kuona kuti mwala uliwonse wagubuduzika.
If they can only find favor with the living God, their darling little one shall be made well and shall live.
Ngati iwo angangopeza chifundo ndi Mulungu wa moyo, wokondedwa wawo wang'ono apangidwa kukhala bwino ndipo iye akhala moyo.
Oh, grant it, Lord, along with others who are standing here.
Oh, perekani Ambuye, pali mmodzi ndi wena amene ali muno.
Many are sitting here this morning who could rise and give testimony. As the Magi did, we have seen his star in the east.
Ambira ali muno mauno amene akanakhoza kuyimirira napereka umboni monga amagi anachitira ife taiona nyenyezi yake kumawa.
Many could rise and say, we have tasted of His goodness, and we have felt His healing power.
Ambira kana kosa kudzuka nati ife talawapo za ubwino wake ndipo ife tamvelera mphambu yake ya machiritso.
That's taken away from their bodies cancer and blinded eyes and crippled limbs and all kinds of diseases.
Omwe achosedwa kuchokera mmatupi awo kansa ndi maso akhungu ndi miyendo yopuwala ndi matenda a mitundu yonse.
And we're screaming His praises, yeah, to the top of our voice throughout the nations, Lord.
Ndipo ife tikufula matamando ake mwakukweza liulatu kupyola ku mayiko onse ambuye.
Let these this morning, thy children that's here today now, be likewise partakers of His blessings.
Aloleni iwo mawa uno anano amene akhala muno lero tsopano akhalenso chimodzi-modzi ogawana nawo madaliso ake.
As we perform our duties as ministers to pray and lay hands on them, grant, Lord, that they shall be healed.
Pamene ife tikuchita ntchito zathu monga atumiki kupembera ndi kuyika manja pa iwo perekana Ambuye kuti iwo achiritsidwe.
In the name of thy Son, the Lord Jesus, who said, ask the Father anything in my name, I'll do it.
Mudzina la mwana wanu Ambuye Yesu yemwe anati pemphani Atate chilichonse mudzina langa ine ndidzachichita icho.
How could we doubt it if God said it?
Ife tingakayikire bwanjizo ngati Mulungu ananena izo.
Just as true as those prophecies of Daniel had to be fulfilled, as true as God lives, every word has to be fulfilled.
Kungokhala zona monga maoneneli aja a Danieli anayenera kukwaniritsidwa moona monga momwe Mulungu akanali moyo mawu aliwonse ayenera kukwaniritsidwa.
And I pray that you'll grant it for His glory. Amen.
Ndipo ine ndikupemphera kuti inu mupereke izo kwa ulemerero wake. Amen.
It's to my most humble belief and the sincerity and the integrity of my heart that if men and women now here who raise your hand to accept the Lord Jesus as your personal Savior,
ndi mwachikhulupiriro changa chophweka kwambiri ndikutsimikiza ndikuchita bwino kwa mtima wanga kuti ngati amuna ndi akazi kuno amene munakweza dzanja lanu kuti mumulandire Ambuye Yesu ngati mpumusi wanu.
I know it's customary to bring people to the altar. That's all right. I have nothing against it.
Ine ndikuziwa ndi zolowezi kuwabweresa anthu kuguwa izo nzolondola. Ine ndilibe chilichonse chosusa izo.
But coming to the altar, you could only do one thing. That is, tell God you're thankful He saved you.
Koma kubwera kuguwa inu mukhoza kuchita chinthu chimodzi chokha. Icho ndicho kumuwuza Mulungu kuti inu muli othokoza kuti Iye anakupulumusani.
For the minute that you mean what you say when you raise your hands, God accepts you upon your testimony right then.
Pakuti miniti yomwe inu mumatanthauza chimene inu mwanena, pamene inu mukweza manja anu, Mulungu amakulandirani inu chifukwa cha umboni wanu pomwepo.
You defy the laws of gravitation, and just the same as that star defied the laws of the solar system.
Inu mumanyoza malamulo amphamvu ya kukokera pansi ndipo chimodzi-modzi monga nyenyezi imeneyo inanyoza malamulo azowalisa mmwamba.
The solar system moves according to a routine. That's the way it has to move.
Zowalisa mmwamba zimasuntha mwanjira yake ndipo mweizo zimayenera kusuntha.
But this star defied it, passed right over it all, because God was doing the leading.
Koma nyenyezi inanyoza izo inadusa pamwamba pa zonsezo chifukwa Mulungu ndi amene anali kuchita kutsogolera.
Today the regular routine says that many of you here must die.
Lero dongosolo lozowerereka limanena kuti ambiri a inu kuno muyenera kufa.
The doctor's done all he can do. That's right.
Adokotala achita zonse zomwe iwo akanakhoza kuchita izo nzolondola.
But the Spirit of the living God defies that. So I'll take you through.
Koma mzimu wa Mulungu wa moyo unanyoza zimenezo unali ine ndikupyolesa iwe.
Amen. Might not happen in a second.
Msatero mwina sizichitika mukampindi.
They endured to see him who was invisible.
iwo anapirira ngati kumuona iye amene anali wosaoneka.
Abraham was given a promise and waited 25 years before it happened.
Abraham anapasidwa lonjezo ndipo anayembekezera zaka 20 ndi zisanu icho chisanachitike.
But he marched on, he called anything was contrary to the promises though it wasn't.
Koma iye ankaendabe nacha chilichonse chosiyana ndi lonjezo ngati kuti panalibe.
I would not stand here on this Christmas Eve and say these things before this little group of people if I didn't know from what I was speaking of.
Ine sindikanakhoza kuima madzulo a Christmas hour ndikumalangula zinthu izi pamaso pa gulu laling'ono la anthu ili ngati ine sindimadziwa kuchokera pa chimene ine ndimalankhulapo.
Yesterday, the woman may be present. Her name is Mrs. Wright.
Dzulo, mayi mwina alipo. Dzina lawo ndi akaza Wright.
Are you here from New Albany? Mrs. Wright.
Kodi inu muli muno wochokera ku New Albany akaza Wright.
Many of you might know her. She's a, I believe, a well-known woman in New Albany.
Ambira inu mukhoza kuwadziwa iwo. Iwo ine ndikukhulupirira ndi mayi wodziwika bwino mu New Albany.
The last healing service here where I didn't know, it was under the discernment.
Nsonkhano wotsiriza wa machiriso kuno kumene ine sindimadziwa zinali mwakudziwa za muntima.
Next Sunday night, the Lord willing, we may try a discernment.
La Mulungu likudzali usiku, Ambuye akalola, ife mwina tikhoza kuyesa kudziwa za muntima.
We can't get it on Sunday morning. Good, because you've seen last Sunday morning is a week what happened.
Ife singalengezo la Mulungu mmawa, chabwino, chifukwa inu munaona la Mulungu lapitali mmawa, monga sabata, chimene chinachitika.
See? The people don't get in here in time to get lined up and so forth of the morning because you got your dishes to wash and so forth.
Onani, anthu sabwera muno msanga kudzakhala pa mzere ndi zina zotero wa mmawa chifukwa inu muli ndi mbale zoti musuke ndi zina zotero.
But on Sunday night, we're going to try it. Maybe next Sunday night, the Lord willing.
Koma la Mulungu usiku, ife tiyesa mwina la Mulungu likudzali usiku, Ambuye akalola.
While the discernment was on, just one case I want to mention. Right after I tell you, Mrs. Wright.
Kudziwa za muntima kukuchitika. Chinthu chimodzi ndikufuna ndichitchule. Ndidangokuwuzani inu kumene za akaza Wright.
She couldn't get here.
Iwo sakanakhoza kudzafika kuno.
The doctors of New Albany, I could call their names, but it might not be wisdom to do so, because many times they don't want to, you know, to do that.
Madokotala aku New Albany, ine ndikhoza kutchula mayina awo. Koma mwina sichingakhale cha nzeru kutero chifukwa nthawi zambiri iwo samafuna kutero iwe kuti utero.
We try to live with peace with all men as far as possible.
Ife timayesa kukhala mwantendere ndi anthu onse momwe tingathere.
And we love our doctors.
Ndipo ife timawakonda madokotala athu.
Doctors perhaps sitting here this morning.
Madokotala mwina ali muno mawa uno.
I have many doctor friends, good men, Christian men who trust God.
Ine ndi abwenzi ochuluka madokotala. Anthu abwino, anthu achi Kristu, omwe amadalira Mulungu.
They're not healers, they're just man.
Iwo si achirisi, iwo ndi anthu chabe.
And what they can do physically, they do it. They just aid nature.
Ndipo chimene iwo angathe kuchita mwathupi, iwo akhoza kuchita icho. Iwo amangothandizira chilengedwe.
They set a bone, take out an obstruction, something like that.
Iwo amakhazikisa fupa, kuchosa chotseka. Zina ngati zimenezo.
But God has to create cells.
Koma Mulungu ayenera kulenga minofu.
God's the only one who can heal or build tissue. No medicine will do it.
Mulungu ndi mmodzi yekha amene angakhoze kuchiza kapena kumanga minofu. Palibe mankhwala amene angatero.
Now, this woman had a blood clot laying at her heart.
Tsopano, mkazi uyu anali ndi magazi owundana pa mtima wake.
She was in her 60s.
Yanali wamuzaka 70 ndi limodzi.
She was swollen so bad till she was again as big as she ordinarily was.
Iye anatupa moyipa kwambiri mpaka kuti iye anafufuma monga mmene analili mwawamba.
And they called on the phone and my wife brought me to the phone and said, Billy, they want to speak to you in New Albany.
ndipo iwo anaitana pa foni, ndipo mkazi wanga ananibweresa ine ku foni, ndipo anati Bile, iwo mkaza kufuna kulangula nanu mu New Albany.
I said, well, sister, come on, this morning we're going to have a healing service up at the tabernacle.
Ine ndinati chabwino mlongo, bwerani mawa uno, ife tikhala ndi msonkhano wamachiriso kukachisuko.
She said, my dear brother, she said, I wish I could bring her, but she can't even move.
Iye anati mbale wanga wokondedwa, iye anati ine ndikukhumba ndikanamubweresa iye, koma iye sangathe nkusuntha komwe.
And said she's dying right now. And said there's not a hope for her.
Ndipo iye anati iye akufa pakali pano. Ndipo anati palibe chiyembekezo kwa iye.
And said we have heard of the great things that God has did by your prayers. Won't you pray for her? Will you come?
Ndipo anati ife tamva za zinthu zopambana zimene Mulungu wachita mwa mapemphero anu. Kodi inu simumupempherera iye? Kodi inu mubwera?
I said, I can't come. But can you put the phone to her ear?
Ine ndinati ine sindingathe kubwera. Koma kodi inu mungaike foni pa khutu lake?
She said, I believe I can move her bed over.
Iye anati ine ndikukhulupira ndikhoza kusuntha kama lake.
And she moved the bed over and got the woman could hardly speak.
Ndipo iye anasundhira kama lake, ndipo anali naye mkaziyo sankakhoza nkulankhula komwe.
I said, if you will believe.
Ine ndinati ngati inu muti mukhulupirire.
Faith is the substance of things hoped for. Not what you just think, but what you really know. Faith is.
Chikhulupiriro ndi thunthu la zinthu zoyembekezeredwa, osati zimene inu mukungoganiza, koma chomwe inu mukuchidziwa kwenikweni. Chikhulupiriro ndicho.
I said the other Sunday, if I was starving to death and I asked one loaf of bread would save my life and you give me 25 cents.
Ine ndinali la Mulungu lina, ngati ine ndinali ndikufa ndi njala, ndipo ine ndinapempha mtanda umodzi wankale ukoza kupulumusa moyo wanga, ndipo inu mkundipasa ine 25 tambala.
I can rejoice just the same as I had the bread, because there's plenty of bread.
Ine ndikoza usangala chimozimozi monga ndikanakhala ndi mkatewo, chifukwa pali mikate yambiri.
And there's plenty of power to heal.
Ndipo pali mphamvu yochuluka yochiza.
If thou canst believe, that's the 25 cents.
Ngati inu simunga khulupirire kuti imeneyo ndi 25 tambala.
I can rejoice.
Ine ndikoza kusangala.
Because maybe the bread's 10 miles from me. But when I've got the 25 cents, faith is the substance of things hoped for.
Chifukwa mwina mkatewo uli mayilosi khumi kuchokera kwa ine, koma pamene ine ndapeza 25 tambalayo, chikhulupiriro ndicho thundu la zinthu zoyembekezeredwa.
I'm just as happy as that 25 cents as if I'd eaten the bread.
Ine ndangokhala wokondwa ndi 25 tambalayo ngati kuti ine ndikudya mkate.
Though I got a long ways to journey yet.
Ngakhale kuti ine ndindi ulendo wautalibe.
Go through creek beds and cross the fords and over the foot logs and down through the briar patch and up over the hill.
Kudzera mzigombolera, ndikuwoloka makwawa, ndikuwolokera pa zipika mpaka munjira ya minga, ndipo mpaka kukwela phiri.
I may get hungry all the time, but I get cramps, I'm so hungry.
Ine ndikonza kumamvera-mvera njala nthawi zonse, mpaka ine kuchita zanzi, ine ndili ndi njala kwambiri.
But I rejoice all the time because I've holding the 25 cents, the purchase of the loaf of bread.
Amen.
No matter what the conditions are.
Koma ine ndizisangalala nthawi zonse, chifukwa ine ndagwirizira 25 tambala, mtengo wa mtanda wa mkate, zibeka anthu kuti zinthu zimotani.
Abraham rejoiced for 25 years, holding the faith in his heart that God was able to perform what he had promised.
Abraham anasangalala kwa zaka 25 atagwirizisa chikhulupiriro mu mtima wake kuti Mulungu anali wokhoza kuchita chimene iye analonjeza.
And he got what he asked for.
Ndipo iye analandira chimene iye anachipempha.
Dear darling, dear sister.
Bwenzi wokondedwa kumeneko mlongo.
No matter what the circumstances are, Take that 25 cents, that faith, F-A-I-T-H.
Zibeka ndikuti palizo chitika zotani. Tengani 25 tamba imeneyo, chikubio jimenecho. C-H-I-K-H-U-L-O-U-P-E-R-E-R-O.
Take that in your hands. Take it in your heart. Say, no matter what happens.
Tengani jimenecho mmanja anu. Tengani icho muntima wanu. Idini palibe kandu jimenechi tichichizike.
Now you can't make believe, you've got to really believe.
Sobano, inu simungadzipangise ukhulupirira, inu muyenera kukhulupirira kweni kweni.
My child shall live because in my heart God has made a promise and I've got faith to believe it.
Mwana wanga akhala moyo chifukwa muntima wanga. Mulungu wapanga lonjezo. Ndipo ine ndili ndichikhulupiriro kuti ndikhulupirire izo.
And then everything else becomes negative. See?
Ndiyeno china chilichonse chimakhala chotsutsa. Mukuona?
God makes it move right into that that realm.
Mulungu amachipangisa icho kusuntha mpaka muchimenecho malo amenewo.
That woman called me yesterday.
Nkaza ameneyo anandiita na ine dzulo.
Some of them answered the phone, she wouldn't take it.
Ena iwo anayanga foni iyo, iye sana fune kuitenga iyo.
My wife went to the phone, she wouldn't take it, she wanted to speak to me.
Nkazi wanga anapita ku foni iyo, iye sana fune kuitenga, iye ankafuna kulangula ndine.
She said, Brother Branham, I'm praising your name.
Iye anati, Mbale Branham, ine ndikuyamika dzina lanu.
I said, my name, what are you doing that for?
Ine ndinati dzina langa, iwo kuchitiranji chimenecho.
She said, oh, if you could only see me.
Iye anati, oh, ngati mukanango ndiona ine.
I said, then praise God, he was the one who did it.
Ine ndinati, ndiye yamika mulungu, iye anali mmodza amene anachita zimenezo.
She said, the doctors can't even find a piece of that blood clot. It's scattered and gone.
Yeah, nadi, ugo madogodala sakuta kupeza songa kare kachiduso kama gazo unda naja. Igo ganamazikana ndipo kapita.
And I'm normal walking around in good health, the best health I've been in years.
Ndipo ina ndiri bwino ndikuyenda paliponse mwa tanzilabwino kwambiri momwe ina ndinaliri muzaka.
Her name is Mrs. Wright.
Dzina lake ndi akazaa Wright.
She lives now. She told me her first name somewhere in New Albany. I don't know just now.
Yeah, ali ndi moyo tsopano. Iye anandiuza ine dzina lake loyamba. Kwina kwake mu New Albany. Ine sindikudziwa pakali pano.
Under the discernment last Sunday's a week. Standing here.
Mwakudziwa za muntima la Mulungu lapitali. Linali sabata.
I said, I don't want any one of the tabernacle folks. I want those who are not of the tabernacle. Let the Holy Spirit speak.
Ndinaima pano ndinali ine sindikufuna aliyense wa anthu amkachisimuno. Ine ndikufuna iwo amene siali amkachisimuno. Lolani mzimu woyera ulangule.
But somehow, way back somewhere in one side or the other, there was a little fellow by the name of Hickerson.
Koma manjila ina, kumbuyo komwe pena pake mbali ina, kapena inzake, kumeneko kunali nyamata wa ngono, dzina lake Hickerson.
All of us know Brother Hickerson. He's a real genuine trophy of God's grace.
Don saife ndi mamudziwa mbale Hickerson. Iye ndi chikocheni cheni chona cha chisomo cha Mulungu.
And he scooted down under some people. I didn't even know him.
Ndipo iye anawelama mkati mwa anthu ena. Ine sindi mamudziwa konse iye.
But the Holy Spirit had it all ordained.
Koma mzimu oyera unali utazikonza kale izo zonse.
He was looking through the arm of some man sitting back in there. Now I didn't know who he was.
Iye ankayangana kupyolera mkwapa mwa munthu wina atakhala kumbuyoko. Ndipo ine sindinkadziwa yemwe iye anali.
I said the little fellow looking at me through the arm of that man.
Ndipo ine ndinati mnyamata wang'ono akuyangana pa ine kupyolera mkwapa mwa munthu uyo.
He's praying about a loved one, I believe, a brother or a brother-in-law or something that was in the insane institution.
Iya kupembera wokondedwa wake, ine ndikukhulupirira nchimwene kapena mulamu, kapena china chake, amene anali kodwalira amisala.
Mentally gone! And no hopes for him to ever recover.
Mudu tazungulira. Ndipo panalibenso chiyembekezo choti adzakhalanso bwino.
said, thus saith the Lord, he shall recover. And the little fellow believed it, yet I know nothing about it for days afterwards. And yesterday, they dismissed him from the insane institution in Kentucky as a perfect, normal, well man.
Yeah.
And our little Methodist preacher brother, Brother Collins, another trophy of God's grace.
He
may be here this morning. Both of them, all of them may be here. Come to my house last night with Brother Palmer from Georgia.
Anabwela kunyumba yanga usiku wapita ndi mbale Palmer wochokera ku Georgia.
And was telling it, this boy passed by on his road to Louisville after being dismissed from the insane institution.
Ndibama faroza kuti nyamata uyu anadutsa pa ulendo wake wapita ku Louisville anatulusidwa ku chipatala cha misalako.
He's been saved also and was going down to make restitutions for all his wrong that he had done. Trophy.
Iye wapulumusidwa na Yesu ndipo amapita kukakonza zolakwa zake zonse zomwe iye anachita. Chiko.
God's immortal grace.
Chisomo chosonongeka cha Mulungu.
He's the same yesterday, today, and forever.
Iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse.
Don't let the enemy cheat you.
Musalole mdani kukuna mizani inu.
There is an immortal light shining. That immortal light is Jesus Christ, God's Son.
Pali kuwala kosonongeka kukuwala. Kuwala kosonongeka ako ndiko Yesu Kristu mwana wa Mulungu.
Believe on him.
Kulubirirani pa iye.
Anchored in your heart.
Chikadzikiseni icho mu mtima wanu.
Receive it as faith.
Chilandireni icho monga chikhulupiriro.
Let us pray and lay hands on you, anointing you with oil. Watch what God will do.
Amen.
No matter what circumstances.
Tieni Felipe mbele ndikudziwa kuika manja pa inu kukuzosana inu ndi mafuta penyani chimene Mulungu adzachite palibe kanthu kuti pali zochitika ziti.
Jesus said in Mark 11:24.
Yesu anati mu Mariko 11:24.
He said, if thou shalt say to this mountain, be plucked up and cast into the sea.
Yanati, ngati wodzanena kwa phiriri, zulidwa nuponyedwe munyanja.
And don't doubt in your heart, but believe that what you say shall come to pass, thou shalt have what you say.
Ndipo osakayika mu mtima wako, koma kukhulupirira kuti chimene uti unene chidzachitidwa, iwe udzakhala nacho chimene iweyo wanena.
Now let me quote the lexicon. That's the original Greek. Here's the way it reads.
So vano ndiole nine ndinene zolembedwa mu lexicon. Chimenecho ndicho chigiriki chapachiyambi. Umu ndi momwe zimawerengekera.
If thou shalt say to this mountain, be lifted up and thrown into the sea.
Ngati iwe udzanena kwa phiriri, nyamuka nuponyedwe mu nyanja.
And don't doubt in your heart. But believe that what you have said is coming to pass. You can have what you say.
Ndipo osakayika mu mtima wako, koma kukhulupirira kuti chimene iwe wanena chikwaniritsidwa, ukhoza kukhala nacho chimene wanena.
When you said mountain be moved and it still stands there, you say, well, it didn't happen. Oh, it did happen.
Pamene unati phiri lisunde ndipo ilo nkukhalabe pamenepo iwe nunena chabwino izo sizinachitike. Oh, izo zinachitika.
When you said mountain move, maybe one little significant grain of sand turned loose out of the hundreds of billions and billions of tons.
Pamenepo unati piri sunda mwina mwala wa ung'ono umozi wosazindikirika wa mchenga unamasuka pakati pa mazana mabilioni mabilioni amatani.
One little grain moves, but it's beginning to take place.
Mala umazwa ungono unasunda, koma izo zikuyamba kuchitika.
Hold that faith and watch that mountain disappear. Certainly. Thou shalt say in thy heart, disease move from my child.
Disease move from my body.
Disease move from my body. In the name of the Lord Jesus, and don't doubt.
Ntenda. Choga matubiranga. Mudzina lambu ya Yesu. Ndibosa gaika.
Right there, the good germs take on a new armor and a new weapon, and the enemy begins to back up.
Pomwepo, majeremu siabwino, amarenga jida ja sobano, ndijibangizo ja sobano, ndibondani, amayamba kubelela mbuyo.
He's defeated because Christ in the drinking of his myrrh at Calvary defeated the devil in every one of his powers.
And
he stripped him of everything he had, and he's nothing but a bluff.
Hallelujah.
If he can go through with it, he'll do
it.
We are determined by God's grace to preach the gospel and reflect His light until He comes. Now, Lord, is the rest is to You. We shall now call these people, and may the Holy Ghost come to this little tabernacle and make a faith in every heart as they stand and come by here to be prayed for. May they leave today and do like those wise men when they seen the star again after the spell of darkness. They rejoice with exceeding great joy.
Mulole iwo achokelero, najida monga muna anzelu aja, pamene iwo anaona nyenyezi kachiwiri, idata ndawi ya mdima, iwo anagondwa ndi chisangalalo, chopitirira kupambana.
And may these people, as they are anointed and prayed for,
ndipo anthu awa, pamene adzozedwa ndi kupembeleredwa.
James said in the gospel, call the elders, let them anoint them with oil, and pray over them the prayer of faith shall save the sick.
Yakobo anatimu utenga, itanani akula mpingo, ndipo adzoze iwo ndi mafuta, ndikuwapemphera iwo, pemphero lachikhulupiriro lidzapulumutsa odwala.
May the people rejoice with exceeding great joy, knowing that the faith of God has broken to their hearts, and they shall have what they ask for.
Mulole anthu akondwe ndi chisangalalo chopambana kopitirira podziwa kuti chikhulupiriro cha Mulungu chafalikira mitima yawo ndipo iwo adzakhala nazo zomwe iwo afunsa.
Now, Father, you've done your part.
Tsopano Atate, inu mwachita gawo lanu.
I've done all I know how to do except lay hands on the people and anoint them.
Ine ndachita zonse zomwe ine ndimadzidziwa kachidwe kake kupatula kuyika manja pa anthu ndi kuwadzoza iwo.
Now the rest will belong to them. May it not fail.
Tsopano zosalazo ndi za iwowo. Mulole kuti zisalephereke.
May every wheel of God's immortal clock work perfectly this morning as the sick are anointed.
Mulole kuti gudumu lilonse la wochi yosafa ya Mulungu liyende mwangwiro mawa uno pamene odwala akudzozedwa.
For Jesus Christ's sake we ask it in His name.
Amen. Amen.
If you can only believe, just only believe, for all things are possible. Only. How that song does something to me.
Garinu mutango kulupirira Kungo kulupi la chabe, zindu zonse ndizoteka. Kungo, momwe nyimbo imeneyo imachitira china chake kwa ine.
Hundreds of languages, I've heard the heathens and the Hottentots singing that when it comes to the platform.
Zangulo mazana inendamvapo achikunja ndi akafula akuimba imeneyo pamene ine ndinali kubwera pa nsanja.
This same woman, same pianist, as far as I know, introduced a song to me 11 years ago before I left in the ministry.
Mkazi yemwe uyu walimba yemweyo momwe ine ndikudziwira anandipunzisa nyimboyo kwa ine zaka khumi ndi chimodzi zapitazo ine ndisanachoke mu utumiki.
Paul Rader, my friend, wrote it.
Paulo Rada bwenzilanga anailemba iyo.
Jesus coming down the mountain, he saw a boy with epileptic.
Yesu akutsika kuchokera ku phiri iye anaona nyamata ali ndi khunyu.
The disciples could do nothing about it.
Opunzira sana athe kuchita kalikonse nalo.
He said, Lord, have mercy on my child.
Yana de ambuye mchitire ni jifundo mwana wanga.
He said, I can if thou wilt believe, for all things are possible, only believe.
Yana de ine ndikhoza ngati inu muti mukhulupirire pakuti zinthu zonse ndizoteka kungokhulupirira.
That's where Paul got his text.
Pamenepo ndipo mwe Paulo anapeza zolemba zake.
Look away from your sickness now.
Sobano, penyani kutali kuchoka ku matenda anu sobano.
Only be.
Ingokulu.
Can't you do that?
Kodi inu simungachita zimenezo?
Only.
Zindu zonse ndizoteka. Ingo.
Just remember, he's standing here.
Tango kumbukirani iye wa imapano.
He's lovely. He's promised it. He reflects his life.
Iye ndu ovondeka. Iye analonjeza izo. Iye akunyaziminisa zowala zake.
Look at others being healed. Sure, you can too.
Taonani ena kuchirisidwa. Zedi inumukoza nanusu.
Look at me, a blind man healed.
Tapenyani kwa ine munthu wa khungu wochizidwa mukona.
Look at others, this is how my Lord.
Tawapenyani kwa wena. Tango penyani momwe mai chomwe ambuya wachita. Zoteka.
How many believes that right now you got faith in your heart to say, I believe it's settled.
Ndiangara ukulubia zimenezo pakali pano inumuli ndichikulubio muntima mwanu shonena kuti ine ndi ukulubira chakhazikika.
I believe I can accept him right now. I believe I can say and I'll be well.
Ine ndi ukulubia ndikoza kumulandira Yesu pano pompa. Ine ndi ukulubia ndikoza kunena kuti ndikhala bwino.
No matter what takes place, I'm saying to this mountain of sickness, be thou removed. And leave me or my loved ones or whatever it is. And I believe it, it will come to pass.
Zibega ndukaya chichirika chiyani. Ine ndikunena kwa phiri la matenda. Chotsedwa ndikusiya ine. Kapena okondedwa anga. Kapena aliyense amene ali. Ndipo ine ndikukhulupira kuti icho chidzachitika.
Watch what takes place.
Muone chimene chichitike.
That disease will start tearing. It'll start moving.
Matenda ameneo ayamba kuphasuka, iwo ayamba kusunda.
The first thing you know, doctors say, what's happened here?
Chindu choyamba inukutiwa, adokota atsati, chachitika ndi chiyani apa.
That's right. If thou canst believe.
Izo nzolondola ngati inu munga khulupirire.
If you come, brother devil.
Kodi inu munga bwere mbale nevo.
Now let those that are in this aisle here stand up to this side.
Sobano, aloleni iwo amene ali munzere upano.
And you, it's in this aisle, go right around the back and come right around, if you will, so we have one single line.
Muzungulie kumbuyo ndipo mubwele chozungulira ngati inu mungafune kotero ife tikhoza kukhala ndi mzere umodzi.
We'd have the elders to come forward to stand with the people as they're praying, pray for.
Ife tikufuna kula mpingo abwere kutsogolo kuti adzaime na anthu pamene iwo akupempheredwa.
Now the little girl, we'll walk down and pray for this little child in here. We'll just come right where she's at.
So pano msungwana wang'ono, ife titsika ndikudzapempherera mwana wang'ono wagona apayi, ife tingobwera pomwepo pamene iye ali.
I want the ones who others are to be prayed for, go over on this side now.
Ine ndikufuna iwo amene ena amene ali apempheredwe apite kumbali sopa.
I want every person in here to be in prayer right now. You are part to do with this.
Ine ndikufuna munthu aliyense muno kuti akhale mupemphero pakali pano. Inu muli ndi gawo lochita nawo izi.
The usher standing up there will direct you in the line that you're supposed to line in at this time.
Othandizira atayima kumeneko akutsogolerani inu mu mzere umene inu muyenera kufolamo pa nthawi.
All things are possible only in. Fear not, little flock, from the cross give heaven's joy. He went for his own.
Zindu zonse ndizoteka kungokolopira musaope ngosazochepa kuchokela kuntanda mpaka kumpando wa chifumu kuchokela kuimfa kunka kumoyo iye anapita chifukwa cha ake omwe mbambu zonse pansi pano mbambu zonse mwamba zinapasidwa kwa iye chifukwa cha ngosaza chikondi chake. Nyenyezi ya Krismasi kuti chiyani tsopano?
Dear friends, there's many in here praying for you now.
Kungo kolopera, kungo kulupira, zindu zonse ndizoteka, kungo kulupira, kungo kolopera, kungo kulupira. Zindu zonse ndizoteka kungo kulupira. Anzanga okondedwa, alipo ambiri muno amene akukupemphererani tsopano.
Good man, good women, saintly, godly women and men.
Amuna abwino ndi akazi abwino, oyera mtima, amuna ndi akazi awu Mulungu.
My brother Neville stands here by my side, which I've known for years to be a godly person.
Mbale wanga Neville akuima pano pambali yanga amene ine ndamudziwa kwa zaka kuti ndi munthu wa Mulungu.
People come here from out of the town. They call me up on the phone and said, who is that little fellow as your pastor?
And amene amabwera kuno kuchokela kunja kwa mzinda iwo anandiita na ine pa phone anati ndi ndani munthu uja amene ali mbusa wanu.
Give me his address, I want to write to him. He seems like a very sincere man.
Ndipatseni ine address yake, ine ndikufuna kumulembera iye. Iye akuoneka ngati munthu woona mtima.
I'm so happy, I can say one of the godliest persons I know.
Ine ndili woko ndo kuti ndikhoza kunena ndiponso mmozi wa anthu awo Mulungu kwambiri omwe ine ndikuwadziwa.
He lives what he preaches and talks about.
Iye amakhala moyo chimene amalalikira ndicho mwa amalankhula.
He's got the anointing cruise in his hand.
Iye ali ndi mafuta odzozera mdzanja lake.
God's got the power in his hand.
Mulungu ali ndi mphamvu mdzanja lake.
Have you got the faith in your heart?
Kodi inu muli ndi chikhulupiriro mu mtima wanu?
If you have, it's got to happen.
Ngati inu muli nacho, ichi chiyenera kuchitika.
Out across here, here's ministers. Godly people sitting here is going to be praying for you.
Kunjako chakuno, kuno kuli atumiki. Anthu awu Mulungu ali kuno akhala akupemphererani inu.
Something has to happen now.
China chake chiyenera kuchitika tsopano.
Something brought you this far, it was the star. Now, the star of the morning star.
China chake chakufikisani inu patali chonchi. Iyo inali nyenyezi tsopano. Nyenyezi, nyenyezi ya nthanda.
Now, receive the immortal eternal life.
Tsopano. Landirani kwa chisavundi kuwala kwa muyaya.
Just as we follow this routine like baptizing you or anything, see?
Munga inu chabe, ife tukutsatira kachitidwe aka, munga kubatizani inu, kapena chilichonse mukuona.
Anoint the sick and all, pray over them, the prayer of faith shall save the sick.
Kuwadzoza odwala mafuta, kupempherera pa iwo, pemphero la chikhulupiriro lidzapulumusa odwala.
Jesus said the last words to his church.
Yesu anati mawu otsiriza kwa mpingo wake.
These signs shall follow them that believe. They shall lay their hands on the sick. They shall recover.
Zizindikiro izi zidzawasara iwo amene akhulupirira. Iwo adzayika manja pa awo pa odwala, iwo adzachiritsidwa.
In other words, I'd say this, put it more genuine.
Mwakulankhula kwina ine ndikhoza kunena ichi kuziyika izo mwa mawu omwe mukuwadziwa.
Wherever this gospel is preached in all the world, my servant shall lay hands upon the sick. They'll get well.
Amen.
Kulikonse kumene uthenga uwu walalikidwa mdziko lonse antchito anga adzayika manja podwala iwo adzakhala bwino chabwino mukuona.
Now it's only one thing to condemn that. That's unbelief.
So no pali chinthu chimodzi chokha choti chitsuse zimenezo ndicho kusakhulupirira.
You see, that doesn't lay.
Inu mukuona, izo sizikuyika.
Even if the brother and I wasn't even fit for to preach the gospel, which were not only by his grace.
Ngakhale ngati mbale ndine linali sitinali woyenera konse kulalikira uthenga zomwe ife sitili mwachisomo chake chokha.
But no matter what we would be, it's his word.
Amen.
Koma palibe kanthu chomwe ife tikanakhala ndi mawu ake.
He don't have to stick by us, but he has to stay by his word.
Amen.
If thou canst believe.
Iye sasowa kukanirira kwa ife, koma iye ayenera kukhala mwa mawu ake ngati inu mungakhulupirire.
Now, how many out there in the audience is going to be praying for these people? Raise up your hands.
Tsopano, ndi angati kunjako mwaomvera ati akhale akupempherera anthu amenewa. Kwezani manja anu.
Now I want you people look out there. That's where the prayers are going towards heaven for you now.
Ine ndikufuna anthu inu muyangane kunja uko. Kumeneko ndikomwe mapemphero akupita kunka kumwamba chifukwa cha inu tsopano.
Every head bowed and everyone praying as brother anoints.
Tsopano, mutu uliwonse utawerama ndipo aliyense akupemphera pamene mbale akudzoza.
Just a minute now, we have this congregational prayer for these here.
Kamini ndikokha tsopano, ife tikhala ndi pemphero lapagulu kwa awa pano.
Merciful Lord, we go forward now as your servants to do the duty of ministers.
Thank you.
Ambuye wachifundo, ife tikupita patsogolo tsopano, monga ntchito anu, kukachita ntchito ya atumiki.
There are many here, Lord, in the line who is very, very sick, no doubt.
Muli ambiri muno, ambuye munzere, amene ali kwambiri, kudwala kwambiri, mopanda kukayika.
Some of them are near death.
Ena iwo ali pafupi kufa.
And some of them are still in their seats.
Ndipo ena iwo ali pa mipando yawo.
For instance, the little girl that's been come from Florida.
Unga mwaji sanzo, sungwana wangono, amene wachokera ku Florida.
There are some here from Georgia and from different places.
Pali ena muno wachokera ku Georgia, ndi wachokera ku malo osiyana.
From up to Indianapolis, some from over in Ohio.
Wachokera mpaka ku Indianapolis, ena kuchokera ku Ohio.
gathered in this little group this morning, been waiting here in hotels and everything, waiting for the hour to be prayed for.
Asongana mgulu lalingono ili mauno, akala kuyembekezela kuno, muma hotelo, ndichiri chose, kuyembekezela ola lakuti adzabe mphereredwe.
They've been in the meetings, they've watched your hand move and work.
Iwa akala ali mumisongano, iwa ona dzanja lanu likuyenda nilichita ntchito.
Right here now, the Lord, take away the fiction of Santa Claus. And bring to them the real Christmas gift. Give them good health just now, Lord, because they have come believing. And
we
are coming, standing between them and the Lord God of heaven. To make intercessions for them, to pray and to give utterance of our own voice in their behalf. May not one of them, Lord, fail to have faith. We know the Word says it. We know that we believe it. Now, Lord, may they believe it and receive what they've asked for.
So now, Mbuye, mulole iwo akulubirire izo. Ndikulandira chimene iwo apempha.
We go forward now as ambassadors of Christ with this whole church body of praying in one accord for their healing. May it be so. And when they leave, may they go with exceeding great joy. Because the day spring has come upon us.
Banda kucha wadzapa ife.
Amen.
The floodlights of heaven has turned our way, and we see the resurrected Lord Jesus in His power and glory.
Amen.
Zowa lazasikulu zakumamba zatembenukira kunjira yathu ndipo ife tikumuona Mbuye Yesu waukisidwa mumphamvu yake ndi ulemerero. Amen.
Being anointed in the name of the Lord Jesus, we lay hands upon her and ask that her sickness be cured by the hand of the Almighty God. In Jesus' name.
Pamene iye akudzozedwa mudzina la Ambuye Yesu, ife tikuyika manja pa iye ndikupempha kuti matenda ake achiritsidwe ndi dzanja la Mulungu wamphamvu zonse mudzina la Yesu. Amen. Mulungu akudalise iwe, pita ndipo ukalandire iwo mudzina la Ambuye Yesu.
In the name of the Lord Jesus, we ask for the desire of your heart to be granted. In the name of the Lord Jesus.
Pokhala adadzozedwa mudzina la Ambuye Yesu, ife tikupempha chokhumba cha mtima wake chiperekedwe mudzina la Ambuye Yesu.
Being anointed with oil, we lay hold upon our brother. In the name.
Monga pokhala adadzozedwa ndi mafuta, ife tikuyika manja pa mʼbale wathu mudzina